Mɛ dekɔmeti mɛ gbevi mexɔ ame aɖe sinɔ ada wɔm enɔ ada wɔm ŋutɔ eye wòle be madzo le gama me elabena menyo na wo kura kura o. Ke woku ʋu tso keke Michigan ke sedzikpɔla yɔ kple bubuawo bena menyo na wo kura kura o. Azɔ gake ele nyonyo ge nu sia nu le kpɔkplɔ te eya ta esia nyo ŋutɔ. Ne aƒetɔ ge ɖe me la nu sia nu le kpɔkplɔ te azɔ mele nenema. Enyo ŋutɔ be woabu eƒe nyonyo kple eƒe nublanuikpɔkpɔ ŋu abu nu si wònye na mí kple asixɔxɔ si le eƒe kafukafu ŋu. Enyo míedze agbagba dze egɔme henɔ gbɔgblɔm be míatsɔ sesetɔwo ƒe agbalẽ ƒe eta etɔ̃ gbãtɔawo eye mesusu be míekpɔ nyagbe etɔ̃ gbãtɔawo alo nane etɔ̃ gbãtɔwo le afi ma. Míete ŋu yi ŋgɔgbe fũu ya o gake ɖewo hĩ fia sia la míati akpɔ be míaɖo didi ƒe vie. Azɔ medi be magblɔ be nye menye biblia sukudela o mele didiƒe tsɔ egbɔ ŋutɔ eye mele didiƒe le mawu nusrɔla nyenye hã gbɔ gake melɔ̃ aƒetɔ eye medi be masubɔ eyama eye ame aɖe nyadzɔdzɔ kpata aɖe koe wogblɔ be azɔ hafi míayi edzi la nyɔnuvi sue aɖe le dɔyɔƒe le Louisville eye dɔŋutinyalawo katã na ta le eŋu ele kukum fifi laa eye wole gbedodoɖa biam na ɖevi sia abe kristotɔwo ene la enye míaƒe dɔ de asi be míabɔbɔ míaƒe tawo azɔ hena gbedodoɖa. Mía ƒe tɔ amenuve la menye míaƒe dɔdeasie ɖeɖe ko wònye o ke boŋ míaƒe gomekpɔkpɔ hãe eye wòganye míaƒe didi vevie hã be míabɔbɔ míaƒe tawo fia sia abe ame ɖeka ene abe hatsotso aɖe si woyɔ ɖokui dzi xɔselawo ƒe dukɔ si le afi fia sia be míafia wo nya bene woada mí ɖe tsitrenɔƒe le ŋutilã la me afi sia nye míanɔƒe kple afi si míate ŋu awɔ dɔ ɖe tu wòasɔ le abe kristo ƒe ŋutilã ƒe ŋutinuwo ene.
And now it is called upon us to go immediately.
Ke azɔ woyɔ mí be míayi mawu gbɔ enumake eye mí fofo ɖe sia ɖe mía susue bena aleke wòanɔ nenye míavi nyɔnuvi ye ale si míaƒe dziwo atsie le vevesese me le míaƒe dɔme eye míawɔ yɔyɔ na hamea be wòado gbe ɖa enumake. Ke vi fofo aɖe ƒe dzi le fefiem hele evem aƒetɔ na be ame triakɔ si nye gbɔgbɔ kɔkɔe la nava fifi la ayi vi fofo ma ƒe dzi gbɔ. Wòaɖe ɖikeke ƒe vɔvɔli ɖe sia ɖe kple veve ɖe sia ɖe ɖa eye nana wòanye be wòe nye mawu eye dɔléle aɖeke mate ŋu anɔ te ɖe wo ŋkume ne wò hame la kple wo dukɔ la tsɔ wo mawu me dɔdɔ la le yiyi mi o. Eye esi kɔsira la katã míanɔ gbe dom ɖa tso keke kɔsira gbe si va yi ke la nye susuɔ yi mɔ siawo alo gbedodoɖa mɔnu siawo dzi aʋawɔnu mele míasi sɔgbɔ le ale si wòdze le xexea me gbɔ o gake akafo sue sia wuna ame ne wotsɔ xɔse ƒe asiwo li. O aƒetɔ nabe míaƒe gbedodoɖawo naɖo ɖoƒe dzro bena kusi tɔ te ɖe ɖevi ma ƒe tame le afi ma la woaxe mɔ nɛ dzro. Viviti dukɔwo nate ɖa le ɖevi ma ƒe abati gbɔ vidzi alo ɖevi ma alo nyɔnuvi sue la eye nabe mawu ƒe amegbɔnɔnɔ ƒe kekeli gã la nakle ɖe edzi na wòagbɔ tso dɔyɔƒe ma abe ɖevi si le lãmesẽ me ene. Mawu nyenye be le tola nu si de kala loloto le mialalam eye eje anyi nto da ke mie lo mie bi suya o eye mie le ke domra afoto chena wo ti ko kwe bana na de de bi si afa agbe
Church rebuke that death and say,
"Ni abe ohama enela mie kamuna kuma keglo bana kotere afima atenwa cho de vima chu o la bana mie bia efa agbele mau fo fiaru fe ata na nu sia ona ba mejuro afeto bana wa gide je sido pola ten abe ale si ie do do da ene le Yesu Kristo mi adela fa nkome amen.
Do we believe?
Ni kwesia nyemenya nusi matengwa wona nyemenya Kristo to o deko nyema jibe magano agbe ayiji o naneke meli sita magano agbe o bena mana amona kpode de takwi ni toke kya kesi menya laima.
Now tonight we want to just start a little bit of
Jacobe nya Jacobe ple gomo duanyi suade na nya pano soso si fayila ke maje akaba khlenu elabena tabli bola kata na matengwi le tiesia ale kwasira gbenu dila atengwa nyebe mayeji akokosira gbenu dikle fie ne aso be be maje akaba agedenu si mejibe amena kpola dodo anyime.
Oh, it's glory.
Oh, echi anyi ngutobe amena kpo efe trenope. Eye ame areke matengwa wona neke o nebe de enya nusi wom nele afi.
What if you
Luka, nenye be de ne yina de ule dawa gena wo. Eye dokita de kakuya de dole suku mejiji o babe ya wo. Sima wo dona me kota o. Gake wo nye de kakuy chedeke. Eye wo vuda le taji uzronye edo awunye wo ji. Ule nu de tiade. Eye wo globe me nyere yia wo fo. Teta dawa nwa wo ple nu wo ken. Kake nga, nisrela mesada fiyade anno me wukukuku de engu. Maji bombe mako dokta tichare si wotoma tokwi na ameko zikede. Ati alobe wate yinye. Me mejibe manyabe, menye amyade si doto suku o. Mejie amyade si wonume tutu.
And the best experience one that I know to call on tonight.
Eye, ame sisi nume tutu le wu menya. Ayo fiyensya la, enye kbobo kokwi. Eye enye ma ufe doyo la gan, ple nufya la gan, la.
And as backgrounding my message tonight still from Sunday's sermon,
eye abe gomo dokpe na, nye fiyensi afe kweta sila, agato eto kwa sila gbefe ma unya la chi, esi enye, wobbe Samuel kakle afe tola fe nyala, te kwa sol, kis vila, ke Samuel si wobbe, le titre na gbogbo kokwi ela bena afonu abe ale ti gbogbo kokwi kulebe wo ponu ila de deto eye esima wo ke wo su su ofa egbola egblobe ni don ku chi be e me gbo na na ke na mi pole afeto fun komme o ne gbe de afeto la na wo va me ne ne ma ke nyema zo le mi an kuma ya ka te o eye me ade ke ma tenu atonu ne le nu fo mu ti o ba ale si yesu gbo ne be amake atenu apu fom le nu fo mu ti ikuya ke ega gblo ha bena me ba miagbo ba bia gakle nu bubu o o e me fona na kele mi asikpo o ke bon ni si o kata me gblo la mi afa nu na takwe ni si me koto afa to pa nu me ve na mi la eye du kola kata ndi da se bena nya tefe ye ni si o kata nya nya tefe ya ke ha mi le tia de chim mi di ba mi no abaki ka me to ma mlewu ene.
Now tonight our Scripture is dividing the book of Last Sunday night that the God in the Old Testament
as on ye born it to consider the same bena maulen babla ko kwame do jujo ni gbanfe bena Israel elabena wozu mozola o ple tatalao Eye wonno anyigba si menye woto la chi eye ma wuto ngbeto Abraham chi bena eye alaba no efe titime alaba no churo tuko ade dome fe alafa enne song eye wawo fi kaketo atitete chi la yabakplo wotui ayide anyigba nyua de chi afisi notikle anyiti le tisimle.
And now, when the time of the promise drew nigh, God raised up someone to bring them
to Moses.
Notice a very, very
brief Vava ena miape ame wona mi be baba promi yin godo to ni banchi sinya Kristo.
Now we have a promise
azon godo to ada le mi asi ela bana miape godo to la nye gbogbo ma fe jujo esi wa uto nye kojo gbo fe jujo.
And so they was coming to a land.
Eye ala wo gbona de anyigba de chi tinuti wa tewa gbo le be esi anye mi ade ni gba ye ganye tata lawo aso o lo fo le mi asi esi anye mi ade ni gba eye le afisi ala mi po tuto mi ado mi afa nuku mi afa wo embo eye mi ado to mi afa wo embo me eye ne mi kula mi agbele di na mi afiwo.
Oh, how we could go into the
oh, alakemi atengwa kedeme le anyigba me domayi ni pesala abe naomi kle root boa atroka wakatanvi alesi e novingu tuade le Israel alesi wole nebe usia nutibune la alebe kumeto ade na kwe afle. Oh, I like a good old VPA. As you are the one for Cossida Gedeo, I talk Gedeme, I came in my jolly Tasia Giapo, Niatemu Ale Biblia, Bibola, Plale, Aficia Tutu, Letta de Cassia Matutu. Hey, oh, the Comalua, Esosron, Salami Sone, hey, Niatur, the Cacle Alfa, hey, any Machole, Akbala de Camagiapo, the Comien Nona Egin and Amaco.
Now, but it was such a great thing that the
as long as here, Uchani Ade, Uto Adenge, Dominima, Alessia Wolele, Anigma, Dominime, Be, America, Matangua, Queplo, Negber for Matok, Yakeko. As long Minama, Dankurojinu, Suade, Aficia, Makanui, and it's of Yang, Nami, Dadao.
How many of you prayed for your loved ones? Lost.
Amene ni eto kwerade mi apelo loto si obula ka esogbe ni ga dogbo ake ikuya ni apo domenyi ni la ikuya paulo glona roma tola bana o apoto yesu kristo jise aye wo pele wo apo ni apo dede ne ko te sogbole asi obe wo nto na apo dede la o te sogona no asi o meka ale si gbe mutu di ma alonga mti ma ti agla ola wo apo dede ale keke ha mau Motiamonu, ne asupe de wato wachenye, le toyope bade chi wano kukum ha, wakpode de, ma wuto esya ngbe, dume nyinye. Oh, eye wano apsima, enema yesaya glon, eye kpakle wopi wokata, uma wofwade ke o, eye uma glenu lenye toko kwelaji o, apetola e glen. Oh, nous sommes à signer si bon, mais tu peux ma donna mi tiensia. Donc, on va le faire si bien, chime. Nous si ga trova un magbo.
But now, on forward. Then did you notice Moses, that great miracle?
Gake asomia zoyin gogbe. Ekema de mi edege si mose. Nukunu wala gama si klo Israel, anikba la chi, atima. Se klo ofa ngbedodo nyikba chi.
He did not give them their inheritance. He led them up to the promised land.
But Joshua divided the land into two pieces.
And Christ brought the church up to the place.
Eye Kristo kro hamala do tefe si opo e domenyi nu la sogbe. Si wo wona wo, wo tona wo. E su so Jordan ko watu. Gake koko koko ye nye ame si do hamala de do domi.
The Joshua of today puts the church in its order.
Ek befe Joshua la do hamala de epe do donu. kena amesiame nunanawo ɖoƒewo tsitrenɔƒe eye eya nye mawu ƒe gbe si le nu ƒom le ame ememetɔ si ke kristo ɖe la me gbɔgbɔ kɔkɔe. Azɔ miese me keke ɖo afi ma, azɔ mieva ɖo sesetɔwo ƒe agbalẽ gbɔ, azɔ nenema ke wòle hame la dam ɖe eƒe tsitrenɔƒe afi si woanɔ. Azɔ Yosua na nɔƒewo ɖe anyigba si nye dzɔdzɔmetɔ la dzi. Azɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ya le hamea dam ɖe tsitrenɔƒe nu le anyigba la dzi bena woa le dzoƒe si woanɔ la ye nye woƒe domenyinyi.
He addresses his letter, Paul.
Azɔ nugbãtɔ si wòtɔ dze gɔme le afi sia la, egblɔ ame si wòle agbalẽa ŋlɔm na Paulo. Nu si kpɔ ge mia la le ɣeyiɣi kpui aɖe megbe bena woɖe nya ɣaɣla sia katã fia eyama, menye le Biblia suku o, menye to mawu nusrɔ̃la aɖe dzi o, ke boŋ to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe mawu meɖeɖefia si mawu na Paulo la dzi. Esi wònya bena mawu ƒe nyaɣaɣla lae la, egblɔ be si wo ɣla tso xexea me ƒe gɔmeɖoɖo anyi me ke woɖee fia eyama to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi eye gbɔgbɔ kɔkɔe lae le amewo dome le ame sia me dam ɖe ɖoɖo nu ke le hamea dam ɖe tsitrenɔƒe.
Now the first thing Paul starts out here to tell the
people. Azɔ nugbãtɔ si Paulo to gbɔgblɔ le afi sia na amewo enye be woase nua katã. Miɖo ŋku dzi be esia yi na hame la menye na egodotɔ o, enye nyaɣaɣla si nye adzototo nɛ, mete ŋu se egɔme kpɔ o, enye nu si kɔkɔ gbɔ eta meganya naneke kura ko ŋku ɖe eŋuti o.
But to the church it's honey in the rock, it's joy unspeakable, it's the blessed assurance.
Yake na hamea ya la, anyiti wonye le agakpe me, dzidzɔ manyagblɔ ye, kakaɖe dzi yayra la ye, luʋɔ ƒe seke ye, mia ƒe mɔkpɔkpɔ kple dzɔɖeŋu ye, dzidzimewo ƒe agakpe ye. O, enye nu sia nu si nyo la, elabena dziƒowo kple anyigba nu ava yi dzi, gake mawu ƒe nya la nu mayi akpɔ o. Gake ame si le Kanaan godo ya menya naneke le eŋu o, eya gale tsaɖiɖi dzi kpo. Nye mele gbɔgblɔm be menye ame nyui o, nye megblɔ nenema o. Nye megblɔ be ame si le Egypte gɔ hã menye ame nyui o. Gake eya la, va se ɖe esime wòava ɖo domenyinu sia me, ke domenyinu eme la, ŋugbedodo si wona hame la menye kodzogbenyigba o, ke boŋ gbɔgbɔmenyigba, elabena míenye fianunɔla nyenye dukɔ kɔkɔe. Ekema le fianunɔla nyenye kɔkɔe sia mea, dukɔ kɔkɔe, ame tɔxɛwo siwo woyɔ dogoe, siwo wotia, ame tiatia siwo woɖe ɖe aga, ekema xixi ame katã ku ɖe godo. Eye gbɔgbɔ la le mia kplɔm, mawu vi ŋutsuwo kple vi nyɔnuwo la, mawu ƒe gbɔgbɔ lae kplɔwo, menye amewo, ke boŋ gbɔgbɔ lae. Nuwo katã le lɔlɔ me, nublibo la bla ɖeke azɔ. Esia la, wote kpɔ be woafia zi geɖe, ke ɖetsike aɖeke mele eŋu be mawu nusrɔ̃la gãwo te ɖe eŋu gogloe wu ale si mate ŋui. Gake nu si gbɔ medzi be maɖo na mi la si bena ame si le kristo me kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ate ŋu ado dzi atsɔ ame si da vo, egbɔ dziblewu, efatu, edoa dzi, eviviti, efatu, wɔ nuteƒe, yɔ fũu kple gbɔgbɔ kɔkɔe, mebu avɔ ŋu gbe ɖe o, nyui ŋu ko wòbuna ɖaa, enye ame si to vovo. Menye ame aɖe ko si be esu miasi kpɔ ne miedo ɣli la, esu miasi mi meto dzisetɔwo. O, esime miedo ɣlie miedo anyigba la dzi, esia nyo, ekɔbe ye hã mexɔ ema dzi se. Emegbe pentekostiawo va do kple aɖeyeye dodo, woawo be exɔe, ame sia ame si do aɖeyeye la xɔe, ye hã mexɔ ema dzi se. Ke kokoko la, míekpɔ bena ame geɖewo mexɔ esia haɖe o. Mikuya, mikuya.
We are now coming to this great hidden mystery.
Azɔ wole nye le bebemenyala gã sia gbɔ ɖom, wo ɣla tso xixea me ƒe gɔmeɖoɖo anyi me ke ye azɔ wo ɖi fia le ŋkeke mamlɛ siawo me na mawu ƒe viwo míexɔe se be nye nyateƒe bena woɖe mawu viwo ɖe goa hafi míaɖo nu ɖe sia ɖe gbɔ gɔ hã la mina míaʋu romatɔwo tanyilia le ministi ɖeka me ko mina maxlẽ nane na mi míakpɔ ɖa be ɖe esia meganye esi va ɖo esi ŋuti menɔ nu ƒom le titi la la gbɔ o mahã
The 19th verse of the 8th chapter of Romans.
For I saw Roma Tau Tanyi, Ufuia Shekelia, the Roma Tau Tanyilia men. La Benanu or Lafe Mokopovie, Le Mauvio for the Dego, La Lam.
With earnest expectations, the whole creation.
Nous avons pris pour la somme pour vivre. De dedans gola la lam mikuya. De dedans gola. Nous gagnons de dedans go. Anna wanye. Qu'est-ce qui a me pris pour? Quand mes tons y ont le gamin, ou le mok pomme. Le affiche affiche perola, ou le mok pomme. Affiche à monsieur ou le. N'y a pas. N'y a pas à propos de ça. N'y a pas de dedans gola, de kajo. Mie kpɔ ami kple ʋu mie kpɔ nu ƒomevi geɖewo gake mie do kpo gbesue mia ma si he nyagblɔɖila ƒe suku la sese esi he awuʋlaya la tsɔ mo nɛ eye wòto go gblɔ bena nyee nye si aƒetɔ mikuya
azɔ
nuwɔwɔ blibo la katã le ŋeŋem Hele mawu viwo ƒe ɖeɖeɖe ko lalam azɔ Paul le hame la da ge ɖe nɔƒe si dze nɛ la tututu azɔ bena míakpɔ gɔmeɖoɖo nɛ la mina míagaxlẽ ake Paul Yesu Kristo ƒe apɔstolo to mawu ƒe lɔlɔnu me na ame kɔkɔeawo eya ke nye kɔkɔetɔwo siwo le eƒe so kple xɔsetɔwo le Kristo Yesu me azɔ ale be nusrɔ̃lawo nagava ŋlɔe be o la aleke mie gena ɖe kristo mee ɖe mie ɖo ahame aɖe me be mia ge ɖe kristo mea ɖe mie wɔa eme ʋuʋu aɖe be mia ge ɖe kristo mea ɖe mie xɔa nyɔnyrɔ le tsi me be mia ge ɖe kristo mea aleke mie gena ɖe kristo mee Korintetɔwo gbãtɔ tavievelia elabena to gbɔgbɔ ɖeka dzi ŋɔŋlɔ dzesi gã gebeɔ ɖeka tie nye gbɔgbɔ kɔkɔe wonyrɔ mi katã ɖe ŋugbedodonyigba la me le ŋugbedodonyigba sia me la nu sia nu si le ŋugbedodonyigba la dzi la zu miatɔ ekuya nɔvi ŋutsu Collins mikuya nu sia nu si le ŋugbedodonyigba la dzi esime Israel tso Yɔdan sia vɔ ɖo ŋugbedodonyigba la dzi la ewɔ aʋa ɖu nu sia nu dzi azɔ mi ɖo ŋku dzi be anɔ ŋugbedodonyigba sia dzi la mefia be wotsri dɔléle na wo o mefia be wotsri kuxiwo na wo o gake nu si fiam wòle enye si o mina esia na de gogloƒe egblɔ be ale ezu tɔ o deko natso anatsoe mikuya ne eye mi ɖo ŋku dzi mɔnu ɖeka si me Israel bu ame aɖe le kpɔ la enye esime nu vɔ ge ɖe asaɖa la me mɔ ɖeka ma ko tsie míate ŋu abu dziɖuɖu le eyae nye be nu vɔ nage ɖe asaɖa la me ne nane gblẽ le afi aɖe esime Axan si klosalo kple babiloniatɔwo ƒe awu me la nu vɔ nɔ asaɖa la me eye aʋa si wo mitsɔ hame sia sia nam le fie sia ame hatsotso sia si le mawu ƒe ŋugbedodo la me blibotoe blibotoe kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe se le zɔzɔm le gbɔgbɔme meka atam na dɔléle ɖe sia ɖe alo fukpekpe ɖe sia ɖe alo nu ɖe sia ɖe si li la Dieu Levis ɖe sia ɖe si le dukɔa me kple eƒe dzimaxɔse katã kpe ɖe dzimaxɔsetɔ siwo katã li la ŋu be woakplɔ dɔléle alo fukpekpe aɖe va ge ɖe xɔa sia me ke ameawo azɔ to afi sia atso le lãmesẽ me blibotoe e amegã mawu na ŋugbedodo la negbe nu vɔ kple dzimaxɔse koe ate ŋu ati ɖe adzɔge azɔ mie le yiyi ge ɖe eme nu sie nye nu vɔ sue sia le ɣe yiyi ƒoe aɖe me azɔ esiwo le kristo yesu me amenuveve wɔna mi kple ŋutifafa tso mawu mia fofo kple aƒetɔ yesu kristo gbɔ woakafu mawu si nye mia aƒetɔ yesu kristo fofo ame si tɔ gbɔgbɔme yayrawo katã le dziƒonutowo me yra mi le kristo me le kristo me
When we are in Christ, we have spiritual blessings.
Ne mie le Kristo me la, mia kpɔ gbɔgbɔme yayrawo. Le Kristo godo la, seselelamewo ko mia kpɔ. Le Kristo me la, yayra deme dziwo mia kpɔ. Menye xɔse kpakpawo o, menye nukawɛwo o. Menye ame flunuwo o, ke boŋ zi ale si nanɔ agbagba tiam anɔ gbɔgblɔm be yele ŋgbedodonyigba la dzi evɔ meliwo la, wo nuvɔwo ava tu wo. Ke hafi nava nya la, nakpɔ ɖokuiwo alakpanuwɔ lae kple nu sia nu abe ale si yeyɔnɛ le xexea me ene be ame gblẽ ku. Ava kpɔe be nu si ŋu yele nu ƒom le la mele ye si o.
Heavenly peace. Heavenly blessing.
Yekene le Kristo me la, eyama do dipo nguti fafa. Dipo yayira o. Dipo gbogbo la ƒe ŋugbe na o. Nusia nu nye tɔ o. Ele ŋugbedodo nyigba dzi hetsɔ nu ɖe sia ɖe nyi dome. Amen. Aleke wòhe nyuie.
Oh,
mina mia srɔ̃e.
According as he has chosen us now. Here's where the church starts.
Abe ale si wo tia mi. Azo afi si aye hame la klinu le vevie. Abe ale si wo tia mi le eya ma me. Ame ka me. Kristo. Nye le ekpɔm azɔ sa le Mose gbãtɔ me. Eye le nyaɖeɖe fia me la. Nyaɖeɖe fia tawui adre kukui enyi. Bena etia mi le Kristo me afi wo ɖo xixia me gɔme anyi. Azɔ nyati agbomaklẽ esi kplɔe ɖo la, woɖo xixia me gɔme anyi, bena mianye kɔkɔetɔwo kpakple mokakamanɔŋuitɔwo le eƒe ŋkume esi wòɖo mi ɖi. Azɔ medi be matɔ te ɖe nya si ma dzi si be woɖo ɖi. Azɔ woɖo ɖi menye gbɔgblɔ be matia nɔvi ŋutsu nevie ke nye matia nɔvi ŋutsu bie le ya o menye nenemae o enye mawu ƒe nyanya ɖi si nya ame si ava nɔ dzɔdzɔe kple ame si mava nɔ dzɔdzɔe o eya ta to nyanya ɖi me esi mawu nya nu si wɔ ge wòala ta la eɖo ɖi to eƒe nyanya ɖi me be yeawɔ nu sia nu na he nyui vɛ na ame siwo lɔ̃a mawu bena wòate ŋu le dzidzime siwo la vava me ayɔ nuwo katã ƒoƒu le ame ɖeka me si enye kristo yesu mina mahe sɔlidodo sue aɖe vɛ na mi le afi sia enyo ŋutɔ míatrɔ yi megbe mexɔ se be meƒo nu tso eŋu fie nyitsɔ sa me alo meka nu eŋu le mose gbãtɔ me ta gbãtɔ blavevɔ ade esime mawu yɔ eƒe ŋkɔ be aƒetɔ mawu ele nyati el ela elohim me esi gɔme enye ame si li le eɖokui si nu bubu aɖeke menɔ anyi o negbe eya mako ya menɔ anyi o kekeli menɔ anyi o letiviwo menɔ anyi o kuki aɖeke menɔ anyi o nu bubu aɖeke kura menɔ anyi o enye mawu eye mawu ɖeka hɔ el ela elohim azɔ eye wɔ nu ma le numa me la nyenye wo li siwo fia be enye na le el ela elohim gã sia me la nyenye aɖe li alo na minya nu si nyenye nyia alo mina magblɔe ale enye dzɔdzɔme nenema bena ɖevi suewo nate ŋu ase egɔme eye nye hã menye ɖevi suewo dometɔ ɖeka si ate ŋu ase egɔme le mɔma dzi
the nature to be a father.
Le eya mama la chocho me ade li be wa nye fofo. Gake eli le do kiti.
Ana
kema li be eya mana nye fofo na o.
And now down inside of that was something else that he
ke azon da ke le nu mama la nu bu bu ade li.
Bena
enye mau. Eye mau enye nu si o su bona. Gake enye amesili le do kiti. El Ela Elohim. Ekema na nekema li si asubo eyama o.
Inside of that, he was a savior. There's nothing lost to be saved.
Lenuma mela enyedela. Evo na nekema bube wade o. Nikuya. Lenuma mela enyedoyola. Nikuya. Gake na nekema li si le dolembe wa yobye o. Halo na neke si atengwa cheto o.
Now do you get the picture?
Amen.
So
is. Azo mi nubli bo agomea. Ale efe ngengewo, efe jojome na nusuo li efe. Ame adogo na be, enyo nu katama ume tonu atele kwa mjeji ame umaha, enye uta sala jifodito, ene ma jo legis kulo. Ame si bufo jo, alo, jako, mikuya. Ebe, enye uta sala jifodito, nane keme li nene ma fumefinye ma u o, nene ane fumefinye nene ma la, de wange, oh me eko wo yong ko fo me bi de sia de ne ko ikuya ya ke de wo le esi wo fo nya fu de ta go ati pia la ta ko ya ke na ne ke me le ma afi sia ya ne o azo eyaye nye afi si nu ale ikuya
this word tells it here
nya sia le e glom le afi sia ke e la nu a eye nya la sia wo nya nu ti o wo la aso mi do kuji di black globe so ke kia ma fa goma dodo anyi ke kele ma u bi opo de de go lalam be wa de wo akia kamala o mi ato mi se goma ya azo mato nye nu ti nyala se alo ma ke ma yide nye su su fa ya la chi be ma do asia gbo azo mi don ku ji be le mose fe agbeno yi akatame gugo to nya gbo di la o fe agbeno yi o me Bugoto agbeno ya ukata meyila wawo la la baseren keke mamlesia ome bene wa denusia wo afia lengongulanu esobe en la bena de wole bo wa de afia mawvio kukantie so le bubuji basere ale sie piramidla ale sie mekobe wole etum tede enu tede enu tede enu abe ala sie ma wa jiti dede sia kokoko ene ke gro na ba bibla eton e ma wo gbantola eto sia do jingolingu jinu meje siwo enye po jinu meje siwo po a e ka enye jesi tata gbantola jinu meje siwo ma de tu bi la fe e ka enye jesi tata mule to le jinu meje siwo ma le o jata ye e fa si gbanto ba de tu bi la fe gbo e fa si e belia fe yu da tu a fe jata ene ni kuya Ewo avalia le pyramid la me tan le eno fon keke wo me o si me ama wo tu na pyramid eye wo jijia wo ne mese si agoma wo gake na afa wo wo apisi wo do dogwe le se yi kulochi le yi jijia de ke wo ate mu ajike jiji me si le afa wo wo do me ninyan apisi wo jijia va do fifia ke do fia la fe chome Eye esi me pyramid ya le jitem la nye teng le tuge bakle nu si okata le mi ansi egbe o nye teng le tuge o wotu wo jo peji alia bado trefe eye peksi oma kede ta fokpe la ngu pokbede o oma da ta chokpe de pyramid la tam o eme nye ne nye 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 ma alo mye nye o pyramid le egypte la ta chokpe me le egi o nuka nuti oto ta fokpe la fukbe Kristo nye tamakpela nikuya ose fugbe la kasi mie le titim so luterian gbonoyi ji do baptiste gbonoyi ji metodiste gbonoyi pentecoste gbonoyi ji la nye ba do ta poko fokpe la gbotu tutu azon nikuya wele la lample jojube jie na ta poko fokpe mabe wadidi de echi kotutu la unu Nenye kele ngongula ome be wakbe kbela ome ha etepa Nenye be ema la nu fom to salomo fokbe do kongu Gake kbe si wakbe la va trozo jokwe jikbe Eye mele esi akulon kobe ma de no 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 Mutata la fiami
Now, and in the Bible, we're living in the last days
Azɔ le Biblia me hã, nye le agbele ŋkeke mamlɛwo me le pyramide la ƒe tame, kansagbenɔya ƒe akpatsoga si le dzinume dzesi la me, le Leodata ƒe vavayi le tafokpe la me kple mawuviwo ƒe ɖeɖeɖe go ŋkekewo me le Biblia me. Mikpuia. Mikpɔ afi si míeɖoa, míe le nuɣi la tututu, ame ne nie xlẽ nyadzɔdzɔgbalẽ la le kɔtsiɖa sia me. Nuka Krutche kple etɔawo gblɔ. O, wole klalo, nemakee nye míawo hã. Amen. Klalo, nua sɔgbe. Mikpuia. O, ekae nye gomekpɔkpɔ sia, ekae nye ŋkeke sia. Ne ɖe kristotɔwo ate ŋu adze si ŋkeke si me míe le agbalẽ la, míatɔwo. Aleke míebu agbalẽ sia ŋlɔ la. Si kpɔ esia ke kpɔ hafi si woɖi ɖe go le nuwuwu ŋkekewo me le hele lalam le ŋeŋem bena nenemawo viwo woatsitre le nuwuwu ŋkekeawo me kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ le agbenɔya ƒe nuwuwu be woaɖe adzamenuwo to xexea me ƒe gɔmeɖoɖo me ke afia ahe esia vɛ. Azɔ mina míatrɔ yi ɖe xexea me ƒe gɔmeɖoɖo anyi me ake be míalé ɖeɖefia la. Be miakpɔe be ne míele nyateƒe la me alo míele me o. Mekpɔ mɔ be nye mewɔ ɖokui nye busubɔ la o. Le esime yɔ mawu be papa, gake medzi be magblɔe nenema ale be miase egɔme. Papa, papa di ɖevi aɖewo eya ta nu ka wowɔ. Egblɔ be mina mawudɔlawo natsɔ eye wova ƒo xlã eya ma. O esia nyo, wosubɔ eya ma ale wosu mawu. Ƒe ŋenyewo. Miɖɔ ŋku dzi enye L-E-L, Ela Elohim, ame si li le eɖokui si, naneke o, negbe eya ma ko. Nugbãtɔ si wova do la enye mawudɔlawo. Evɔ mawudɔlawo mate ŋu awɔ naneke tsɔ wu subɔsubɔ o. Wo mate ŋu abu o. Eya ta wo mate ŋu alé dɔ o. Wonye nugbagbe makumakuwo. Eya ta mete ŋu ɖe eƒe dɔyɔ ŋusẽ fia o. Mete ŋu ɖe eƒe ɖeɖekpɔkpɔ fia o. Eya ta ale hafi azɔ mina ge le ema megbe la, egblɔ be míawɔ nane si anye nu le kpɔa. Ale wòwɔ anyigba. Eye esi wòwɔ anyigba la, ewɔ nuwɔwɔ siwo katã le anyigba dzi. Eye emegbe ewɔ ame. Nusia nu si dogo to anyigba me adze gɔme tso kokovi alo adzɔkɔe dzi si ƒe nɔnɔme nye lãwɔe ɖeɖe le tsi ŋgɔ. Edze gɔme to afi ma ɖo ama dzi ɖo akpɔkplɔ dzi esi nye agbeƒome gblɔetɔ kekeake si míate ŋu akpɔ. Wogblɔ be eyae nye akpɔkplɔ ƒome kɔkɔtɔ kekeake nye amegbetɔ. Ɖo akpɔkplɔ dzi la edze gɔme ɖo atoklo dzi. Tó àtòklo dzi la ke yi tsi ke esia yi si kɔkɔkɔkɔe la tó tsi be ke gbɔko la agbe gafana agbe kɔkɔtɔwu. Eye nugbãtɔ la nane dogo le mawu ƒe nɔnɔme nu eyae nye ame. Naneke menɔ anyi kpɔtɔ nɔ anyigba yi le anyinɔƒe geɖe si wòagawɔ wu ema o. Naneke si akpɔkpɔ wu ame o elabena ame le mawu ƒe nɔnɔme nu. Mikpuia. Ekema ame le esime wòwɔ eƒe ame gbãtɔ azɔ esime wòwɔ nugbagbe siwo nye eƒe mawudɔlawo la ewɔ ame. Ewɔ wo atu kple asi katã le ɖeka me. Enye atu kple nyɔnu la fia atuƒome kple atuƒome. Esime wɔwɔ Adam ƒetre ɖe ŋutila me la, miɖo ŋku dzi be le Mose gbãtɔ tagbã ewɔ ŋutsu kple nyɔnu eye le Mose gbãtɔ tave ame aɖeke menɔ anyi haɖe si aŋlɔ anyigba la o. Ame ŋutilãtoa. Ame aɖeke meli si ate ŋu alé nane aŋlɔ anyigba o. Gake la ameli fofo le eƒe nɔnɔme nu ke mawu enye ele teƒe. Nyikpuia. Ewɔ ame gbãtɔ ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ woe. Azɔ esime wòwɔ ame gbãtɔ la, azɔ miɖo ŋku dzi, eɖo numawo katã ɖe eƒe susuwo me eye kɔtiɖagbe fia la meto numawo me. Keke nya enye susu si woɖe gblɔ. Mawu susu ale si wòate ŋu anye mawu, ale si wòate ŋu asubɔ eya ma, ale si wòate ŋu anye dɔyɔla, ale si wòate ŋu anye ɖela, eye kasia wònya gblɔ nya la ko la, ewu nu tegbetegbe.
Oh, if these sons of God now,
Oh, as one of the Maui, Yaope, as the Atemu Alenga man and the Mala, the Mau Blonia at the school, a wunu, Madame Day. At the one year by Alala, Damakan Glenanama, a low Blamatoma Mitila, Plaukata, Probana, the Oki Kaman Litia, and of a million wo, Menya O. At the one year by Elephant, trillion wo. Yemanya in a year will not any dear old Mauma Lila, Yima O, Mawam Nichida Kaha, the Kamiangu, Alasin was Mau Bla O, a potong Mau, a ye, Yada Kemel, a bow. Yemanya and Namakova Serenny to Summer, Nitong Jibum O, Mavoto, Tosiva Yemeli O, Tosipona Meli O, Nakatanya Tishi. Them ye de jesinyati, manye mano anyo, alo mala anyi no go, enye mavato, manye yikuya, manye siyayi, azonke hetibe ya tanwode heyime, elebe wawonane si asubo, alebe nyenye wana asya, emebe ewo ame.
He looked lonesome, so now the show now is great.
Emekbele esiamela echi akoko. Eata asombe watofia vosusugala. Nusi wodo desusuma kure kristo kule samela ngula. Meka anyikobu buwo. Nyongwe layo. Kebong. Ede agbafuti le Adam fe akame. Kede to Adam fe gbogbome asifome. Ketwe ede agbafuti siame.
When you see a man,
let me come to other Silanu Wama, Benon Wami and Ella, Nane Ble, and me upon one other Silas, Jimbe, I want my Ben to Nella, Nane Ble, Nikuya, Nane Ble.
They are two different spirits altogether.
When you go for Sitobo for Sun, the Kenno for Fula was to the car,
I'm
a Vesiao led the car. Eata, wo, won non plan to do, aye, malaba, what bedeo, Momaku bedeo, bedeo mafo, oh, bede, what one, what do I look, a bear, Alessia, one, and then, woman Yanusi, and Yanufokura, oh.
Now,
as long as the flap, if you can unpack your book, put it the funukulamusi, as you go up yet to our senior bear, Matriago. Okay, Minamakbo, Amade, ne, Wabasiam Nanetito, Bufo. Hey, I'm a Tubamania, Mikuya. I saw Keller, Sakata, Macbella, Maye, Essinu von Keda, Emala, look at so. Keke, Le Chidabo, Le Yame, and a Catrophe, million Alapa de Kala, Yameli Bacha, Penanama, Ayanga, a Capaolo, not the Bibola, Gatia Gamasina, there for the day, Aficiala, Emiana de Chi, as to be Dedeca. Ekama minya alesi gbe wa su tukwi afiamado anyama
it's a shadow of the shadow of the shadow
enye popolio 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 ade eye enye nutile miasi eye enye nutile asinge akapo lolola popolio 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 ko nanele mew nanele nyonu de shadow chi kofe bla femele kwa me afisia nanele ntu de shadow chi kofe bla femele kwa me afisia ikirobe vyebe ya no agbedododo fe atopo elina wo ama inye to lepe fia ton bado bla fe lepe bla feme gbela na de asiku kume kake to fe wia ton la ekoto nye de vikati kubasere ya maji eye emegbe na ti aba kofe bla fe eye lepe bla feme gbela o nano gbolombe menye ngutu achiachi deko ale nyagmaglom yake menyi o den la kukomi na le bibimre yame makanu sinawa o mauma wo fu vado ko makoko me ke emmegbela ejemo ina kukuge aso nu ke chona aso ete asikuku me yake le ema timala nana le mawo sile kokolombe majibe makatros ufe wie nyivi ake
now I want to ask you something.
As long as you have been a demi, I like a one on any better what you offer Alafa at Tons Yobay, ever a photo for the name of a better headbed. Ned, the Masublemator de SF Alafa at Tons Suokuo and Osiopi. As you perform us all our Nava, Fisia, here we are, Naganya, and one of the others, you can see to Suma out of here and no. So, hang on our Uber, Nachi, Nichi, Aku, Amagan. And not at the fair Alafa at all, Nikuya. Nanama letter foe. Aglobe, I know fifty la lama la lama samanue no thing to brana. Oh, mamma mahopa ni mahopa yade, mala lama samanue, Laura, Namakronana now. Alakana, tenwanya be, yedadale at Belemniti, Siachi, Nangabe mele, hamia me a fee o. Alakana, tenwanya be, woman, will you hold on to be Lemniti, ada over ye? Alo, you hold on to la umaha. Alakana, tenwanya be, you must do mutila kuquada, wo upper me at song di umaha. Alakana, tenwanyana, a little doga, bag bay. Le hamema siensia nwali gbegbe kakareji manonwe anakemeli tun kakareji lo na afofori aton yefe ya sheke la trevo aton alo la sheke la enye usianu li kakareji manonwe menya afisi echitre do o kakaha ala chuombe ya trozo pewi aton yue nyivi nuka enye nusi wona wonenema azo ke gatro ipewi enyi me tetere afima eye gbede maleto eye gbede ama ele na wobe na vanno anyi tra amabubu la bana na vati akpome mikuya amawo ayiji abale akono ibubu o me kewo na sublemato nwa afodi na wowu alesi wano ne woha etikpele amawo keke na na lile yoyo wom na wobe na kpoto no afima ema enye agapa oswema oboli swema si wo wobe na na lile tama afi Azon yito samme, alo yito ngti leka adreme. Eti me kokokokwe le, epe tome nyonyokle, epe amanu bafeme. Kolom kwe le ngti lan siyame la, nene me kwese, nene me kwese.
Yes or no, I don't say.
En lo o la, nye me gble o. Eye me gere anyipa majike kwa ame ma o la. Wokata o no soge me. Ke mekpo ame nyakpo ke ke ate sinye mekpo le nye akbe me o. Eye, wogblo nam be wo dometo ade wo kpo bla sheke, wo nye chimekpo la wo, me wo ya be, wo nongi dom be, nofinye ngutu, nofinye ngutu. Azon ema enye chipo mouti la, ema ne mye ku la, nye trona swa, mousu su koko o. Nye suna mouti la, nenye be, nye dometo de siade ku la, ne suwo wo a wo mye le miti siame la, Le miti aton to esiachila, miyano ati na miyano o, ano ati wamuna miyano o, ano litomu, ano chichokombu, ano mautomu de chi. Eh, amaga. Eh, no vingu tukle, no vingu yonu spensa, tuho nongida afisya, masusuba wawe nge atukle afititia o dometo de ka, kwa no fewye enyime, feblafe, no vingu tunevil anye ngutubitako, eh, nye la, manye devisu adeko, eh, mikata nino, Nena matutu tuwenye nyate fesia, ne woka akato no fesie, anyikwa jitola, ukuli nambi koko. Ne vige srenya tole da dangu ape, le vige jotome tuwame enela, epe mouti la suela no afafame ye, wono atati o damu kule bubwa u, tafla chede nga koko siata, nyonu sohe u. Gake ne e wone nema la kwebe akbe kwe le esi le fafam. Gake si me oba anyikwa jila, nukbanto enye be, epe kwa. Canada Emma. Cagbocoman, we still had a lee. So, your domain. The Canada, the Mamma and Make. There are still a whoop. You don't have to put that swella, I've got a daffer no, I don't know.
If it is
my one and a maula, not Lama Jao. Then you learn Kure, Nibin Tipo Nawachia, and Noa, Katia, Ponga, Atenwa, Tura, Tatio Tipola, Amate, Brene, Asote, Aida, and Wabo. Ade ati no la titi me. Eye, waje anono. Oh, Andy. El la bana, ne anyibante mouti la siapa afisya la. Bokoma mouti la de li ne koko. Eye, katia esyanya. Oh, hallelujah. Ke ne, wok bamya fe akbato. Ko, singe anyibante tola. Bubu li le la lam le afima. Sete mye nga de afoto. Le esyama kola. Nye de afogede eke me me. Esi me hiya ti papa ano o. Me hiya ti kurabe ya no o. Esi ke me duan o. Esi ya o me so anyikba fe vude di me o. Gake wo li nye nou vava ngdo. Eye, watengwa kanu, atengwa nasi. Eye, lolo ple mitya nou tiblibo. Ken nou tilama, le miya la lam le afima. Enye efe akpade, uwo eton eli.
You begin your eternal life. right here at the altar.
Na jewo agbema fo koma le fo koma kwichi le afisia tututu. Afisia na je agbema fo koma le.
Oh,
na je agbema fo koma le afisia tututu. Agbema wo gbo gachi esuma wo fobi. Eye ne ekula egaje na kufo le nti la chama eye wo chi tuto. Kufo la eye kufo wo fe kufo ti la anote tomla. Boboli sueman tinye boboli po boboli mala le adaba popo de kamela azu boboli po boboli. Eke mande e yomala azu boboli. Eme kede e yomala azu tolen suyade. Eme kede ema yomala azu tokwi. Eme kede ema yomala azu tosisi. Eme kede le ema yomala azu achiafu. Eye le yade mekbela na van no titrede wolono to si o titrede afimala nkume. Woto tifo ngusi la fe awu. Mena nyache si miyane o, alo miyane o, niga trosu de kakukle de tubi ake nene mapape peye. Esia alalale afimava sede afeto yesu pe vava. Eye gbede kala uti ko fe nti la sinya etola azo mi don kuji be eke me aya nye ti ko nti la menye nti ko fe nti la e o ti ko nti la e eye gbede kala ti ko nti la ajo le ti ko pre yesu ela bena mele ti agbolo na mi Tesalonika towo baliata atonlia alo Tesalonika towo gbanto ta atonlia si alo akemeye mele ati agbolo na mi ne mele ti timbe mi anye nu manyala o o no biwo le amesi o le alo dom la muti o bene mi aga kanu abe ame bubu si o mopopo meli na ola ene o ela bena ne mi kone sena bena Kristo kuye ye wo ga fonde titre le a keke eto agbala Nena make mawu ato Kristo ji aklo amesi odo alola ha ayi pakli. Ela bena nyele si aglom na mile apeto pote de dia de me bena. Mi amesi osu sole akbe. Yida se apeto pe vavad bela. Mi a jengona alo akhemona. Mi a timanyo. Akhemona amesi odo alola o. Ela bena apeto pote bela di. Eye amesi oku le Kristo malala ji tregba.
These celestial bodies come down and put on earthly glory.
You come to the Lord, to the Lord, and we will be with you. 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 And we will be with Jema gale wese ke si ame ti noke alo duke aso o. Batere esi me mano ye ye klimi. Le popo nye fe se rupi ame. No de de rupu fe. Ele abena le fe etokle a fame antikristo wu. Efe se adudunu. Wo churon keke blibola. Wo yuyo yuda to tokwe. Yo sok de edo kristia transbola o alo. Sia yuda to o. Ni don kujibe. Efe me yotef de edo kristia no diawola. Wosu bola de kemen no etepe o. Esime wo dobe mi nya nguti nyala. Yosef sinye kri sofekwada ngu jeblibo. Le nonome de siademe. Ke esi Yosef dowe yida yon no diya o. Eye wofa eye wo jen kukpo benyami swela. Kekpo o le afima eye wo. Wofulabe so amasya. Melebe mya wu mya no vingu tula afyo Yosef. You got all the pombe, you all put that down. As long as you make Christo, Estime, will the Eroki dem Siawo, yea, Yosef, Megatemu to Eroki, oh, Elebe, Wawo Avi, as you saw here, Ale, Wunas Rangle, Siawo, Togo, Eye, Solao Kata, Clemu, the Siada, huh? Eye, will go what that is, just some. Letter for two to two. Tell you that all the different Kumala, Esplobana, Nyanga, Yosef, Yanovimusula, Yanovimusumanga, Ala, what's your clue? Better as it to Manganga, Plobana, as of me, never, Yellow Pogata, Alabana, Yanovimusula, Yelblobe, Yanovimusula, as of a Yava Zufia, Gan Ale.
He said, God,
Esplobe, Mau, where the Tamarad Tabe. What they at bed. Emma to swing to suit it to my Hallelujah. Eti novia wo gbe eyamala Joseph ede strongonu eye strongonu anye trosubola menye yura to o.
All right.
esope azo afika ne yina do azo ne eto buti ko kwe buti la sia vola ke agbono yi tianyi si gbona la ne buti ko kwe buti la sia jifo buti la sia ne wo we wo si buti ko kwe buti la vo mi se nu si gbloma le la gome azo a eke ma ma temu azo ya globe no bi ngutu nevi ina ma wo solido do so ya de na mi ma globe no bi ngutu hum ba mi ayi papa gbon ti sia e ya enye mawu Nyanya eyama azo enye dela enye doyola nene keme no anyi nene manye nuwowo wo yoba nuvo o ama madidi da manwi o alo nuwo manye nuwowo wonye o bede amaka nuvo la gototoro wonye amede ka kwelinye wola eya enye mawu nuvo nye tojo nyenye si wo trogboi nuka enye ahati wowo tojo nyenye si wo trogboi Nuka enye afato. Nye tefesi otro gui. Kade jitwe. Nuka enye chupodenya. Enye mawupe ya hirao si otro gui. Chupodenya na mawu de ya hira tefe. Nuka omenye nuwa wawo nye o. Nuka omenye kutotro. Eya tatata na matengwa wawo wawo nye nuka o. Deko watro gbo nusi mawu wo. Ele tefe tututu. Kunye agbefe kutotro.
Now,
as all me dejesi esia, mi dejesi esia.
Ete
ma so ye ye ma klombe no bi ngutu hum. Ba nyet pli wo. Pli no bi ngutu bieli akle no fiade wo mi ayi papa ma ugbo. E ye ma klombe, mi ba mi awo mozo to fiade. Mi ngutu bi tia wo mi lona to wo chi esi ma mi e. Ehe, mi lona vava. Oh, o sokbo de akbadro pe million e fiade wo le keke ye ye ame la fima. Minamia togo ye, ada dicha la wo chi. Ele nambe, ule, besi akbala, ya jibo, matse miyanko, etume, ogale nukumula, masi, ezaya, tabla devo ade, esokwe. Ke ninya, ma zonto a fima a togo, mikata ha, ya zonto a fima a togo. Anoko abe fe alafa aton ene, wunye mozo zon fia deko, fe million de ka ha, menna vovo toto adeke o, mikuya. Ke azon, azon, esi adi chukunya ga, kenya tefe, mikuya. Nya tefe la bena eyi yimaliu mavo mavo me eye ne metoko ya fima la matoto afima adita ke ninya amasi mama toko la afima maglobe enyo na amama nge no binyonu chochi bruso fi so no binyonu chochi makpo wa tefe ji fifia ko wala abe eli kokoko ene nikuya atengwa ko fe million ewo gake agano de tupi ma abe ale ko wala ta ene Eyama anno, jime kuna amyade ke metropo afima, cheta, datala ima. Nebe aleke efondo mtisya, cheta, niu. Abe, jatiki ene, oh, meno anyigwe afima, no chedro mple no binyon wadewo, le sopoko gama wopo le afima, nyeno afima anno pe alapa ato adewo mikuya. No, mfutam, azo, edi chukunya ga kenya tefe, nene mapepe pe, nene mama udwe ba ene no.
Sister Georgie, no harm can come.
And no, why you're watching, nothing on Georgie. What a camatem watch, oh, Naneke Kura, oh, Le Aninu Faila, Malia Yide, Tuatama, Globe, oh, Papa Mau, Salama, oh, Manonu Vopa, Bafinga Meta, Papa Mau, get them. So, I must see what you pay your up on Tongula, what you have. Enyo, mtu masi mlo, maupe lolope, katiku imamlema, eti wongulode adabato upe kwade, pebili mula. Eya masi je, ababe ya kunuso maupe lolongu. Ale siye wobobode, anyike denuko wala wokle, ale siye wogwe. Epe lolote jipa, denye kli wola, be wafonuso subo subo mwa. Maudola omenyana neke toe nguode, subo subo la, deko maudola ya nyabe, eya le titrede afima lefe afala fom, megbe, ngogbe, akeke eme, aleluya, aleluya, keke la, oh, amenu bebe, ne edo chibe wa nyabe, tala mebu ke aso ofom, meku, segakbo agbe ake la, oh, mau, menye nufon, menye bapsinya son, eye meno. Adukochi ati enye nyi tokeke akensi agbe atengwa nawo enye yi fema ma afima le kolga tipe adukoji kwa enye tefe si vena u patakata si medekpo dujo hukwi ma fe fefe nana mechiado amlo afima le dujo hukwi ma me soba ano duo ma le gbe ano bublum na woko ano hohom ne eno kasomi lavo la
Nikuya. Deko na cheto ala tina tengwi. Aye, kisiwo ano titim to chiwo la fisi afi ano titimbe ye waduo. Ke ema inye agbefe nyi to keke ake. Kasia ame aredo asida le wofondo chitre. Ke e doko koba fa aye matengwa kwele do fio uo. Ke ami adele wofondo chitre se fukwa wo zu. Utu vipo vye nyi biko. Eko wo tade to ade chi lamase nyi to u pe tefe. Nyi ato ya nyi koko mato kwekle chito sure fafe nunu. Then nagatibe ya kuko ya duko machia. Bede 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 bede. Maka ya duko machia ake u. Azo koma se sile etiema honye numa mtegamanye alo koko yela etia de ko mtegaye maglobe mtegaye elabena melobombe mabade abia miadengu ne maglobe koko ye eya inge musi wonye ba azo emanye etimau ukamau obe wachi nuti bio playing on fiona edokwi azo amaka wenye amasiawo alaka go wotengu ruka amasiawo wachi chenanu tia alaka wo wedo Mau le gome je chiame, afi wa wo mau dola adela, amene nye nyabe enye sepe manosito, ne menye wola amene mau ha o. Ale, mau le epe amenubebe sepe manosito amela, epobe na lusipa ava wonenema ne ye wo esia. Ya dawode lolo nukwafe dope, de gome dope machi, ke asima kwe mye gale, ele tefe, nyeple fonfe ati le mia tome amesia menkume. Na wo wotatia eye lucifer enye amekan to si tomo gogre eye wo de afie nwo gogede edoki yoma mbabia anokopa chembe ya fonu okata na yedokwi anokopa chembe ya tuafo amabubuji ke atia ye wo je egomato aso mi doto asia afie mai nu ba je egomato mau lepo su su to pa manosi to amai ponuma ke pobena Mode kasilila. Azo mi nobi tri tato. Imele di dimbe ma de abimiangu o. Kake ale kele ma upe nyanyu apen kome. Ya deng so yesu dodo kwe ade be enye amezi to vopo. Na ma umu tola maka. Ne yesu atengu ato amabubu. Eye wawebe eya na ye na ku. Be wade amezi asile afila. Anye amemajo macho. Mode kasi ji mau atengu awele lai anyebe wafo etepe e yangto. Heye mau so mchila alebe watengu ato bebete se kule kuspe. Bene wate chila kule kuda le nyeme. Bene watengu ademi kule yeitua. Heye dae o suboe ya maale kwekwe. Yesu nye ame. Kade jitwe la enyi. Enye ame. Ame I. I maria de tukui. Lefela chi. Gake gbogbo sino eya mamela nye mawu je mamela nwo le eya mamela mawu nye nye ba kposo sala kata no le ntilanu enye yehova chide enye yehova rapa enye yehova manase enye yehova nye ba akofonu bi nye ba doyola enye alfa omega gomejeje plenu enye gbanto mleto eno anyi amesili eye wole babake david fotke klepo kome akujegele tidi Jo, enye nwo kata le wo kata me. Le eya mama ma unye nye la fe akoso sobli bola no, le nguti lanu. Ke, siya yila siya de nona suki, siwo sotye ame we. Ha, busabu klope, me le wo e labena yodo tom. Eke wo, ma so wo ten yodo me. Alevi ma fo fuma tenwa wona na kena wo o. La fo vuko nye. Gake ma wu le fe nye me. Nyabe alevi ade ligbona. Si wo wu choki ti ame fe gomodo doa nye me. Eh, amaga, eye wo. Elala na eyi ma. Na eyi ya fe dete me blibo la na fa. Gake bede ka esi alevi siya fa la. Amesia. Kata na ngu tonga la o flui. E trokpo e ya maklobe. Nenye wenye ma upe fila. We ale. Nenye wenye ma upe fila. Wo nukunu eye na namakpo wobe ewe. Namakpo wo na we. Mm-hmm. Mablado hubude efe nkume. Afo. Ne enye nye klojila la. Kule nami ya mesi fo. Mm-hmm. Nye ime. Nye mekwe sebe wenye amea o. Nenye wenye la. Kule nami ya emeneko. Ale sinengido. Nikuya, nwa kata nanema, oh, kule nanyi, eleki, enyido, maka yofanu, oh, de, wada alakpa na wola, fima, etro kwa nusra la woke, globena, batengwa kwa na kukunye, ye wa to ma u dola let you your fedo dem na meti dila to ma senya maya o minyai nenye wenye nenye wenye oh ama menye ya maya o bukamti mi po ala ti fula ja jam lan lada hey mi pata gba de wo mi ida afi ma mi ade ta de fon kuma mi de ta ya tu fon la mu mi nyo ga si lo de ta le fon kuma oh menye ye oh pa o menye ya ima o ma ponye ti la de la mane ho mali le afi ma mele wo azon esi ma mle ba wo tongli be eli eli nyemma wo nyemma wo ama nya ame Buka ngutie ne kremji le ketema ni bo amala ametila jolle echi nyai elebe waku aben fo hola ene eku aben fo hola ene nyi ene nema menya kon bo o ke bo nya kli oto atima elolo makede emele ale wo trotonye o haleluya ale wo trotonye ke ye male atima metu ke fanu o Tila globana enya okwesebe emanye amagbolo adeko etugu la feme ji o elabana mfotide efalama ke si tova opo gbila de ame ya ke menye yinyi to ema o ho etke munse efatila to ko emayi magatengu ate amato emaji o eglena efatila de ema apima Ekwala nkeke tu agbe, eklobe, nyenye amesiku, gake gale agbe, eye le agbe tekbe tekbe, kukle tiye fefe safyo le aktinge, e amega, e dafube wako amesinye ma, eye esme le agbe tala, mya ura mya no agbe. Meja hade o, bedeka anon nkeke to alo ene to ngona ema esime wo liya yipopo lagbo kega trok gomekbe la, atete amyado eklobe, o, enye, a anye ngoli ponane tokbe anon sumangu, eye, nye nye po eyama nye po ntegala bede enye yesu lang tongto to maglobe na makpo efo asio ple nye siya deda ke makble nami nenge ye eglobe nye nye si ebe tomo lakle apola adele nye sila afima miso sandwich venam eye woto sandwich vene eye wotitrele afima kedui ebe hason de gbogbo dua nu abe alexime duia de nti la kole opo li na gbogbo abe nye ene a ikuya e gbogbo nye nye eyama nye nye ma eye paulo gbogbo nti la ti pomo dia ba no mi ati la ma je hade o ti 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 o ga ke nye nye be nye ba ko nti la abe eto ene uka de ti o pani pon nti la ma no eya ha si kwa e amaka Esima wo kula bi black globe e ganye nko tefo no la ake e yi tie fe dadde the funna lupo o le ka khome haleluya ale ko wedo nuka ka fe nyanya na nu no esi nto se fe nyanya na nu no esi nu popo fe nyanya na nu no esi e de gba pa pa kle muti la ma tokwe tutu tutu ma ma po muti tokwe to ma wo le ni to sama e de que pana lu fonction no chefe e ya o seto le ko pabla wi le no ha pon ke ke o me ya ke si ma wati kre le itan ke ke la me le bo bo e ba ntila mana ko nyo o e la bana dawit nge ko ni la ko 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 do ngo be nge ma gbe po lu mo de chefe o e ye nge ma na nge ma u me la na ko nyo o Gawula nye ntila atito le makopo me la bana magle nge lu po de chefe o eye manna be nye mawu mama na kponyo o eye le gapopo bladre me ati gbele na kede emela ti ofani ma ntila ma ti yida de kopana lu po si o le ka kome ti o se to le ti popo ble wu yi le no afon ke to mala o chitre ake eye kwa o to makuma ku eye o chitre eye o dunu eye o klo fiami be Yenye amen. Hallelujah. Nene manye le poke nothing to effa. Eye enye yisime wabopo no David kwefya si kwiji. Hallelujah. Eye enye yisime miyasko ayi akakbo. Ma wamoso so klimi. Ayi towo chief million deka nikuya. Enye nkeke vyade woko. Enye minichi vyade woko. Nya pokla afima o. Anno afima. Eye enu kutupo gamesu. Minya, lukba to sinanyala, nothing on wood globe, maglobe, nothing on wood, enyo, afika nelele yi siakatame, ne mekpo wo ano, ewo namko abe mini tivi aton ene, wo, emma lepe akpe veva yi koko nothing to brana, alake ne fondo, oh, ma tengwa sede bubu o, nekbe, de na senyui, nya globe, niva api de katia o, ma tiyana ne mi, kata novi o, novinye, vizi lonwa o, le afila, tijofwe ade si, mitoke kake si, men nokpo o, eye o na kpoti nwi fafe anu na do atide afima agbe wetete kugade eye nikata mi abobo no afima adwi de esia manyo ntowa eye atututu ewonye eye atututu ewonye.
How did we get this? How do we know it? God.
Alekemi atengwa kwa chado alekemi wonye mau afi odo kikama goma anyi domidi amaka amasi olan gododonyi gbanchi domidi na jiwo kwe jiko kole Yesu Kristo me lepo lolonu fongje jelanu bena wakafuwe pengusi kwa kwe bena ni atengwa kafuwe ya maabe ala siwo bolo ane hemba enge nusi wonye mawu ye jibe mi akafuwe ya ma wakafuwe pa ama nubo pengusi kwa kwe esime wongwamile nye nyona koko le lolonvira me le Kristo me wongwami Ameti mamiye kukoko sekede talale To epo fume Tinye zotoke na Ne ube ore o Elebe matroyi kukoko lakbo Yake mejibe matokede Nufo wotshile afisya miti deka Nufo Demye deje si numa Demye ngebe ma ume bua fo nufo wala De nufo watawa Ebua fwe elebe na enye nufo wala Ne nufo wala yotikala Ma bufwe de ta o Enye nufo wala le keke ha mikuya Nikuya. Nuvo kemele engu o. De kemele nuvo wala ngu o. Nuvo wala ko wonye. Nikuya. Nuvo ade kemele engu o. De kemia wongu e nuvo le. Mi amesi wonye Kristo to.
Ni
ateke sile afisi abele nuvo muna hamela. Awe chochwe. Nikuya. Nikuya. Nuvo o chotoke. Nuvo o. Nye uwa nuvo. Ya ke nuvo wala nye nuvo wala ko. Evo. Mau metreke o. Azo mi akulobe. Enyo. Etobo ya. Si ma kenta tuu ameade. Tuka wakena lale enguti. Ema me kankula o. Nye menye nu jirado la o. Mau nye akulola menye. Sela akpo nye makpo. Wawe nye nu jirado la o. Wenye enyo. Akulobe. Ewa hasi. Ema la. Ema ema ya le seko. Ema le. Eya kule sela kwa. Nye menye nu jirado la o. Nye metro duwa medo o. Mejibe. Makulo wo watro chime. Mau nye akulola menye mikuya. Nusi kamla inye be makule yina mau. Ne wanubola, ema kaya ya nto, ubola wenye, maubu afwele dofwe kokoto u, enye nubola be, watoche ekome be, waje ekome la, obufui. Meteva kome dodo kankoko, goma o, eme medo afyadeke o, enye nubola, toche ekome, nubola deke emele emu o, nubola wenye. Matengwa todekeke aglobe, esi asinu nye za. Eye esi asinu menye zan o. Bede, ye kata nye zan. Ye kata kwe nye zan. Nene maye ma wu blo. Eye ele etefe. Nufon wala kwe nye. Evo. Azon, ewa nusia. Esi asinu nye zan. Esi aya nye zan. Si klele afisya tututu. Menya. Kake ye kata kwe nye zan. Evo. Nikuya. Ne matengwa globe. Esi asinu nye kekeli le afisya tututu. Bede, ye kata nye kekeli dede. Nikuya. Kekeli dede, matengwa klone ni sinwe o, nikuya. Kakene yibole, esia yamela, ekema vivitie le eme. Eye ta nuvo, na uve owe o, nye po nuvo o, totoke le efe nuka. Vu, ufwati, le akboso sonu na efe, aleke nye fona esia yi, esi nye jetaye ya, nye uonanebe, watso nye efe nuvo o kenia, efe nuka, ama nuve ve. Oh, miato, nana kemela ati nye mazebe o, afeto. Nana kemeli matengwa wo o. Mude kape na ameli matengwa wo o, mipo. Edom di, eyom, etiam. Nye metia ya mako o, etiam, etia o, etiam ikata. Nye miyawe etia ya ma o, yesu globe. Nye miyawe etiam o, nye etiami, e globe. Ami areke matengwa fagbo nye. Neme nye fufu nye, hibe gba o. Eye ame siyame si fufu la tsona mla afagbo nye. Eye wato me toareke me buo. Nekbe te trovi lako. Ewa wu ngonglo lalanu. Miele kpoma. Ebe, yake ame si okata fufu la tsona mla wafagbo nye. O, meleme gwe chima akpa menye nenema. Eye, yeme uwe siya nukpo o. Yeme je siya gome kpo hade o. Nina amye de abla. Elebe madona nekbo sile ka fichi la. Neko kabazon. Eye, nye de abla. Elebe, nye troyi viko kola chi le mnichi de kakome. Oh, de mi alo ato ya kemfa kena Fahena miniti de kakwa. Minamia Ponusiala Aficia, Amiadola, Amesia Otoma, Tokaka, Georgia, Fa, Aficia, Defensia, the Dakota, why you are Ofaji, as one of you to Georgia, Tokle, Texas, Tokle, Aficia Fishing Yetula, Nido Tokupi, Atoliasia, Minamia Totte de Givier.
Having predestinated us unto. What does the word unto mean?
I see what do me di de
unto
de.
It means that something we're dreaming.
For gome. Nyati de. E gome enge nane sigbo mye yinado. De. Me yinade futokbo. Me yinade zipigbo. Whom? Ese ema mea. Me yinade kulongbo.
Now he predestinated us unto the
Azo edo mi di de vi kokotan. Na edo kwi. To Yesu Kristo ji na juo le e yang to fe lolo nu fe ngjeje lanu ngjeje na ni gbegbe amaka fe ngjeje ye amaka fe nyonyo ye e yang toto e yang to fe lolo nu ni na e yang to fe ngjeje azo nu ka nge bihoho azo mi na makpo asia azo emenya ne emele ga makpo ga wo asia nu okake maka nu enu Eke ma, ne ba biya de lila, nye tengwa biya, mekbe fiye, ya de yile, gbeja siya de me, nane niko.
Listen. Your adoption is not your birth. Your adoption is your
birth. Nido to, wofi koko la menye wo chichi o, wofi koko enye wo datade dofe, esi me wo kukwa wogachi la, yovane stakba kukwi adre, mekwe senenema.
When we are born of the Spirit of God, we are sons of God.
Esi mawo jimi to ma ufo gbogbo malam nyenye ma ufo ji o. Ya ke wo do mi ji. Aso afi enye nu si gbo ma ji be ma ko mi dui. Kana ji sia wo len ke ke mamle wo ma mi ku ya. De mi ku ya. Wo do mi ji na de ji ho hota. Aso mi do ko fo. Aso esi enye nu si dia funa pentecoste ya wo vie. Wo gbo na be ma ko gbogbo gaji. Wa kafu apeto ho gbogbo ko pe. Enyo, ma uji o mienye, ele tefe, ya ke menye nu ma glom mele o. Nikuya, wodro mi di, kena vikoko, vikoko enye, vidadade dofe, metere nu ma ngwakpa, elabena beki glonambe, metena de ngwakpa, miyete ngule ngusem le megbe o. Mele, ikpondre vida, amene nyenye vikoko, uti sewo le nubabla koko ame, wodode, miyekpo esia, wodjina vi, wako esebe, Maka ati emule, ma unyade me. Eka enye ma, jene, edon kujia, ele nyafokaji. Oh, eka enye ma, me kanu engu. Oh, ende, me don kuji, hidoto eyama, hidoto eyama, yuopo koko.
Now, in the Old Testament, when a child was born in a family,
azon le nubabla koko ame, ne wo, Na wachi viele fumi ademel la enye viele esme wachi elabena eji la wachi enye fuma la fezi ple nwokata fo domenyi la. Azonga ke amezela enyi na devisia elatia tota atolia tupiwi adrelia do blabobo atolia ji esogbe. Amezela wo enyi ne ame nyi la wo nufia la wo. Azon le kwada ngu mene wachi finam la, nyaglobe menye jifofo ke, ke susuma te aele siya Yakobo mela, amene nye susube ungule, uwodi kukui, nto le siya Yakobo fe gomede deme, ebe le fofo nye fe mela, nuto megede wo li, afeme nuto megede wo, nikuya. Lenya tefeme le nkeke suwo, me wode bibla gomena ichi ya Yakobo la, afenye chidufe, le fofo nye fe chidufe la, nuto megede wo li. Menye la afeme o, nuto me wo, kake o yuebe chidufe ma fe fofo, ungloe, bibla ngongloe le bibla me la, nenema ule. Ne aglegande le fofo ade si keke te abogoglu ya kwede kala, Alo nane, alo bubula, amo ano esi sobo si o nona afisia, apato ano esi le afisia si okpo na efa ale okpo, de o ano esi le afisia si okpo na nyi okpo, de o ale esi le afisia si o yinade, beji la nyipe, afima si chiti agbado fwe ala fadeka, eye, de o ale kuife afisia si okpo na gbo okpo, eye, de o ale esi okpo na teji so okpo, ple ple nufofofo ken de ko. Chadufo gande le esi. Ke alia fete jiswe la chi adita. Ayi otometo de siade kpo. Adak po ale si wole dwa wami. Ale fuko la wokle nou de siade nenema. eyi yi ma la si o ni tele nko nya sam na ma chole kapasia o ma 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 ja akpa anno magbe afisia ni tengu le nko nya sam nwie aso a afisia mi le nkuda ngu e to so ka cho ka yida le akpa jembe pe ya po yefe 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 sia du pa lagbo e ya ta aso adibe ya ma ele sia mi ni le etila pe do menyi ge enye do menyi la Eye ne wachi mi tema ufe siya dupe me to yesu kristo jila yesu chukwo dome nila wo ha dome nila kle yesu elabena ekwo mnya tefe ezu mnya wo nufo vena mnya wo mnya tengu asu eyama chacho enyenye nikuya ezu nye vena ma tengu asu eyama nikuya ha dome nila wo kule eyama esobe aso mito nkwe chibe na mnya dome to de siyade
now remember God predestinated you by foreknowledge.
Azomi don kuji maudo midi to nyanya di me bena mi gbona de siapo amese me sistema la ne ko aside chi ikuya
God by foreknowledge
mauto nyanya di me do wodi be na ba no gbedo do nyi gbachi nuka enye gbedo do nyi gbana Kristo to egbe ko wo asiji ko ne enye Ngbedo do lange nya klemya vioto na amesiola atoka vila eye aba mabela nkeke mamle awome mawiye kule bena matro nye gbogbo akore nti lande sia de chi den nya ntu vio kule ngonu vio chi eye le yesaya blabo fonyi tutu vieni dodo la no dodo chi fride frichi ati ve kama ve lenu singola mede asitefie elabena atonu isi kokona kle adetuto mato aponu kle tukosia eye tuto enye si ju judola sabati nyigba nsike meglobe wogede eme ke le esia katamela wogbe tororo ke wogubuta ke zonjo eye omejibe yewa si o nikuya eso tututu
what was it Just exactly like those people.
Nuka wenye. Eso tututu kule amesi o zomo tokeke kanan. Alo to Egypte. Zomo tokbe jila kata eye wabado afisi tede. Wokoko mutobe wodo wenjeke o siwoso anibala chise. Novi ngutu. Afima. Amema ojibe matro ama agwe. Ama kure hebrito ta tengu. Alaka ma tengu wa wedo. Lipo ji kose toma o. Mele eji yi gek bede o. O ma tengu wa ayi eji o. Yesu glabe. O glabe. Nya fofo du mana le kbi aji. Eye yesu glabe. Wokata ame siyame ku. Ema enye womada. Wokata ame siyame ku. Ele tefe. Ebe. Kake nyenye ape bolo siko ma wupo fa le kipo. Ame si du a bolo siyala ma ku akpa o. Ele tefe. Eh amagan akoma bole esi na adu asia nyenye akbetima to adembo lame azo mikuya amesia wotede enwa lagbe mikuya ne nyede gesi le hebrito ta deme ne matro yechi o kake le hebrito ta deme amesiwo wo wo wozu gomakola wala wotede nto eye wodo tikunna na lapo
They
sit around. Oh, but no, I see my to your father. What part, Monsieur Nomau Fonsante? What part, I bet you what wrong? But I want my dad, I see my old. Bede Amagan, Bede Amagan. Hey, what drug is that? You have a girl, a friend, who's a Hey, no, watch it. I can't be. What's the power? Whoa, you hear it, George? But don't run my life. Let's see when you're back. What's the amount of people there at the Tokang? We are now out of Peter. Hey, what would you have a girl? What a call won't see a la Melehamed Tihoko, what is Salame? A young nozi, Alessi, well as a song, a camera, the perfume, oh, Mikuya, eh, Amaga, the Jiko, eh, get a petway, what for a cobbly tackle, a cobbly was some lacula, a yen, the Siadele, Afima, Pokoa, Taka, what get a Palestinian, the Portugal, the woman, because every thought and Nemeda. Woman Blala, Tima Bet, Tobubua, Mabu on Kaka Atreya, will not to go all and Kaka Atrebe, a Tibula, a Fonu let you talk about Uti, a year, and Bella David May, Emma Bear, and now what to Tobubu, in fact, Bonemia, Messio Kata, le akpa chem eye agbale mi agum la ni la mana chicho mi ni kede chicho cheme ela bena mi amesio kede chicho cheme la ni chicho so mi afa to wo wo me abe alesi mau chicho to to wo me le sabati ene kade chicho e ati ma enge mi afa sabat chicho ati ma mi afa chicho ba ba to la le le ngbedo do ni gba siachi gba gba ko enge ngbedo do na dukola eye nu kam ti wo le be wa ti ma unya gola de suku nya gbala ti wo a de bona wo be wa to ataki wo eye wa pa wo pa da asisi nu da nu to eye mutu ti da gadi kanu abia gula de fanya o eye wo yi aje ano nu o gom na na ma eye wo yu awo do ki wo be gamet to u kan ti wa to na 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 ma eye wa gbe gbo gbo pe fa am pa klo mu kan ti di black klo be ma u pe nya da na wu yi da de nu fe ti mana fu ma eye ko ha ti ma su ko pe fondrola Boha, a first Tamasu. Aye, and then you're lucky, I'm a clan, so lucky, I'm a la, mouthful of Lomel and Yaman, talk on her. Oh, I'm a getaway or your fair at the Coatia, a Labana, a Cola, a year, Mola Casa, Piccolo, Amaina, a Bemet, a year, I'm a fair, the only. Bonnet. I'm a Gadawa, Bagbonel and Kakamachi, Yawa, Bobon of Yadu for Lame, and my Yasubro, play Abraham, Isaac, play Jacob, get Yadu for Lame, Yola, what so off, Benego, Doyawa Club, Afato, then you want to see Yellow won't come over there, then Yabroma Yellow won't come over there, then Yanga Doctor Alekla Alekla, Puto Alekla Alode, Yamanyamipo, Mitera Bonnet, Minumajo Majoalao, Yamanyamipo. Many are my summer silk of Columbia, Fatua, Yidema, oh, Gabon, Massila Poponia, Silas, you fall off along Womla, the Yanga, Messia Yidema. A few my Miedo, Helen, the Gamden, but the Donny Bashachi, Alacamia Canada May, Wodromiti, Cana Asia, Hamala, Namaufan Yangadi, as you want Romiti, Cananuka, Nafa Pubu, Toafa Manwaman, Namusikoque, plus. Papa, libare bakel comme je tiame. Celle le rocici, nana kama pokla yama o. Et si nana si asubo et ata ado kamia de tongo. Ça duiti, ayé, afiwa do kama comme ani, ça so fang pote a le di la fe ak bagbala main. Et si ma wawo, awi afiwa do kama comme ani, mana wa fado. Kena afan musiko ko, pla afa kap kapu le nuwi. Et si ma wa fonu kata nu fude amada kama main. Kenya Kristo Yesu muti kokwe nenamae deko emanye enye nwale afima tututu no binye mutu no binye nyonu magatke dak pedacho asiagbo mauto efa manbebe katiala me yowo mauto efa manbebe katiala me kon muti wo mau efa manbebe katiala ple efa musame nrowo khetso wo dade jonyi gbasiachi I miss your gada to just yamala, what you just over tatrame, what you just over toa wawame, abe alesi mawu to just over toome ene, what for you to manyaglo, aye, what your fool playing chikoku. Agbetila fosela wame, jibogwa blewu doma fafa, doma nyonyo chitodo, si nana jose, fose, tu fafa amewawo, plebu buawo le wame. Agbefe atila fosela wame, labana, ope mwako kwa kuseke de Kristo Yesu me, mwako kwa kwefe date de dile, date dimpa kle, jesi ople nukunu shoje, fose tawe yome, jesi siyawo la kwa ame siyo kwese lado. Na wala yi yimla wo jwa dodono wo wo nyako popo wo tuwa kwi wo fwa nukla de yeye wo wo kwa mtega wo wo eye wo sona kle ma wu wo fwa nukle ma wu bopo wade kaya ma tegu afa wo o wo like wo kwa mkwo le wo ngulonu si wo le wo magbela be wo le yoyo le jifo fe jesido pola yomatim le Kristo Yesu me afima wodo afima wodo afima enye hamama alaka wa wado afima atengu wa globe enyo afoto enya bede kame jesiga yoyo eye meje anyi ala masusube ma oh bede gbede 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 dododi ayo mi eye simye che yo malanga eyi sime nye globe mau nye bu wana vole mi angu mefa mi apeta me ngutong abe miya de miya doki o nye to hafo jojo me nye nye hao be mi waje eko me. You go out to a pig pen and look to the old. Hey, there's a quarter boy, a na poha no chichi, a da glonebe, as of coffee, wool and no chichi, majibama glonyada now. menguna wabena no chipodi o aglobe wine wine nikuya aso numakata kuna kole do tuo de deme nene ma tutu na globe afeno majebe na do awu nene ma o elebe na do awu nye elebe na wanu sia majebe na ye ada majebe mi ado adidada sia anyi o melebe na yosiga o majebe na wanu sia o amechia melebe na tonuma o adongbe wine wine mele etia me wine 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 emma kata kunya enyo ana na nya ba enye kuli omie nyo so wine wine nyikuya wogba gboko kokofe amekpokro elabena bi black blon bena nemye lo kikia me alonu ti ola kikia me la mawu bolo lo mele me wo ko ha o nuke wo wo ametoke wo minya tu koko kwe nuke mi wo Nitokole anyigba machi pe miagede eme miele anyigba bubuchi aleka miedo atima maha eye anye ngedodo nyigbala ngedodo kafo maji apa melenkeke mamlea wome mawu yekule matro nyegbogo akode kusila de siadeji tokbogo de kame wongro mikachade ngedodo nyigbade kame amen nobi ngutuopwe nobi ngangwo aleluya lechipe chache nginye nufafa melemau ulele melemau nanake o yume tole menan nobi ngutuade tra o mekanu siwa wawola ayidachi meyidachi nobi ngutuade tefeme chicho etramo dekakuyade kulonambe ebe de asile bafuma hune yi megadenu mene o meglobe ne mebado tefeade singe chima katengwa yikule nobi ngye ngutuola ekema kame sunambe ma yide fosamle kubo elabena medeto amanubeve sime meglobe ma yisiale sikboko kale epo lame eye malile mwachi afiade en amaga Kemeli, aleluya, plebwe, amaga, etrok baba alegala me, kitie aso, amaga, anyene, atramo, kadejitwe, abekisya me ene. Eyi yareba ye, si me mekponyo nuswema bobono asima, eye seka sherif yom, blobe, nuka usye, elebe wanokotoku wume, ebe, eleka tram, efe tagolek beglem, eya, eya la, wo dede amagiro jefe, wova, Meglobe ema sobe. Meglobe setola globe. Uta mtie bili. Meje singwe. Eye meje sito nye de vimeke. Meglobe. Nenane lila. Natengwa webe makpede nguo. Meglobe. Ema sobe. Ebe. Natengwa kpede nguo. Meglobe. Oh. Take eya ma atengwi. Meglobe la la vie. Ala wakule toku ye afima. Ke. Ejo atepeme titio. Le ngutifa fame. Uka nye nguo. Nye tokbe da atoka de ejo me. Amen. Ale dogbe wo no oglobe edibe ya yo dokita oglo na surangu tunenema edibe ya yo dokita ebe dokita matengwa wona ne kene o eye letefo man nema eche adafa dokita matengwa wona ne kene o ebe nyapo mokpo de ka ho la nyebe nyado afima eye oglobe tili nimese makoma o meglobe nimakpo mo bena te koma o mikuya nimakpo mo bena te ma o yake o miato Nene makenye hanye mesema o. Bede, kake nabi kutu, maule chifo, metraye jitifo, chobi kwa wade yi, nane vaccine. Amen. Menye zebe chifo mafata o. Kake, bede, nane vaccine. Ela bena api wado kikia mekome angila, maudroji, aleluya. Bena, miyavanya eto. Kena yopo bubukle mchiko kwe. Listen, don't be for new amesio wanyaji la, ewanuka. Ayo, eletepea, lewo yowa, ende, nuka miti wo yowo, nyawo di. Amesio wo nyadi la, ayo, amesio wo yola, eto asyanao, eletepea. Eye amesio wo to asyanala, eko wo muti, amen.
That's what the Bible says.
Nenama Bible glon. Amesio wo nyadi la, ayo. Jijima de siya de la, amensiyo wo yola, eko wo wuti kofo, luka e, minam ya klingo ngulwa le afisya, sobe. Esima wodo wadi kena, jiwope jikoko zupi, to yesu kristo jina adopi, le eyan tope ngeche nu, bena wakafu eya mafe wuti kokwe. Oh, isego mea, bena wakafu efe wuti kokwe, bena watengwa noni le eyi mabosi wa apalame. Eye, e fia wola nongi tombe, abba fofo, Abba fofo eye ma utola wa klobe ka gbolomole nuka fe nya gbolomole wodi sia wo nya gbonto le bubula ma mabuta dinanya sia abuta ke azo okwe aku ke egale agbe mitonyi bi jami awu blaya ni tokle asige be ne nya de asini Eye mina mawo ya o esima leti bi okata chihala mau kwa bi okata angli kwa chito esima wapode de kwa fodo dola mau no wapanko wa jema agbalama hafi odo kikama goma anyi azom ya globe Calvin kona na jisa nanama nyama kwa Calvin jisa o Calvin nye hrontola Calvin wu amele esi wu ngino amele yesu panko melata bevu onye jime totro hiyana yengto en amaga Yaka nusi wo kula kure nane wo si wo kula muti la nye nye tefe Niga yaka nusi wo afe nu wana Amiade si wo amede nane tane nama tokbila Enye nu chingwa mto enye nufon Esu akbe esime wo na wo bago nami Oh milala nye medo emakbo oh vihoho Alo maduya Mechime kwe akba ago Miyakwa nusi glom gafodo kima lele chi afisiada Kaneni menyele Esu akbe niga Nye ganam ya homiti awoko le amasio sikito ifotelata. Nikwe, nikwe, nikoko. Nama pia miyale si owone azon. Yadufo gande le pifukwa de si eno soji ticha. Azon, woji nchubine. Oh, jitwe ale bebe. Ama anye mau. Eya ta minyanu si pifufo mawona. Ejina pinila nyuto amazala. Minyanu si enye amazala alo myengewa. Enye sukunu fiala, enjina sukunu fiala nyu toke kia kesi wa tenwa kwa le jikuwa me. Eye ale miele yiyema azon, miroto. Ke eji sukunu fiala nyu toke kia kesi wa tenwa kwa, menye ameade sinye ame kukufo drako o. Ejibe yevina su ame dofri baba, de nyejibe miyationa nonenema, tade, nyu toke kia kesi miyatenwa wona u. Eh amega ekema na jojoma mela buna ne made nka mi esu be mawia na bule afia wo muti mi toke gaka si wate ngo akpo ekema jina mi ade si anye ani kware do azo mele ami ade meti ami ade si aklobe azo para me seto wola wo nu sia nu si jro wola fa lolo oh eh popo ele do wo mue de tinya de bunye be wali atiti mena afie eye wa kho kokuda ya kokukume gede gede na mmala wanye fifila tade edina mi ade sia tonya de fe e de fi male nu wo mue la wa glene de menye na mmola wa glene nu si male chi mue o bene ani gbanji popo ade abune na mala de mia wo mia tibe ame ne di ani kwade na mi be sukunu fiala na di ani kwade na mi kude mia vio nguti wa kande enyo nuka mia susu be mawi ya buna ke enya mia wo mienya o eya nya nye do sepe ya tengu anya agblo o ya ke eya nye sepe manosito eye enya eke mami nya nusi popola wa na blo gbede kwa be ma yi achi papa de be wakpo vinyo oji o eye magblo ha be ma yi da chi bishop ade o Bede, bede, mo wana namao. Ella bana, enyabe papa abat dafu, enama kenye bishop ha mikuya. Me blok bede kobe, maida chi jipola gadebe wakpo nye hame oji o. Bede, bede, etok bokbo kokui. Eya inye efe amasala, be wanyi evyao, etok be. Eke ma aleke wakem ya la anyan be, bokbo kokui lang, nye maha, efu anuto amekotofo nuyi oji. Aleke wake miya la anya be nye tepe gblom wole maha. Nye miye kwa 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 kwele nufo mto nuyi si wo gblom nye tepe tututu e siya yi. Si gblom nu dadi eye wufame pepepe ape. Ale si Samuel gblom enebe. Eke ma miya nye be nye nye tepe. Vaname ale si je. E la bena ma u globe. Ne efo nu eye nu si wo gblom vame wola. Miga doti o. E la bena nye me likli o. Eke ne e vame la. Enyo. Eke ma mi doti ye. E la bena me likli. Mikwea. Mikwevo. Nemaye wo woni azo ete wadita fukhlan azo nuka mi susu be amakala manak blon ne elebe wayi fufula gbo ada gbo be di wowo fun wona wo chingo magblena wo di wo ntu fi ma azu azu aglajela azu do reke makpo weto ni makpo me reke kpo na ma o nya to nya nu si wo wona eye fi onon fi ma o menya nuka kong na to ya we o anyo Ninyanu kaya, efo kwa kwa male abe dewo, efi siya nulemo, abe nyonu vi siole, afima, la domotode ene, ili sitou, en amaga, efi nabe ya wonu tututu abe, ale siwawo, wone ene, ninyanyonu vya, en, Ekplowo yi de gbefu efe tasile jigbe afima gbo. Defo kplowo yi de afima ke gbewo de afima le tosue la me. Eye wo de atile wo wo mlo afima le gbefu efe tama me. Uno, wili ti makpa drum ke wate akhe ale gbegbe be. Uma gate ngu atua toko le afima o.
That's bishops. Pastors. Who deny
Eme enye bishop wo. Kwa la si wo gbe efe ngu sala. Enyo, ato nye tupe na o. Nye mokpo ala opo kade si lulu de ne mak begbe, le nye akbe ma o. Esi ame joji ne o, bede, ke, kinyan uka ya. Nye si o le jikwe afsima, enya, klona wopo, minye woklekle yofuko masi le afsima, enya, me wata mi maha. Ede, enya nuti, wotolo wo nyimea, o, ngbe cha chira kukuma o, enla. And I be wodo hawa bo wokle nu sianu me ma po de kesi di wo agbe o ma po amato gbe ade ke le wo agbe me tata o nyanu ti wo mo le a atogo ya fima anno tigal le gbe ade yom ati di kode ngo annabe so si le pli la le atatu odum tututu abe ale ti fili ti to wo na le wo gbo afima ene ela beda sima tokwe wo le be popo ko e na to yi le egbe hamelangu azo Nuka mi Yesu su kudere enguti. Eya enye bikokola. Nuka wo. Edo mi, mi di ikana bikoko. Enna mi gbogboko kwe. Yake mi lalapie, bikoko. Eya enguti emye le nufomle, bikoko. Enyo mi nyanu si wawona. Bishop laba yina nito. Eglobe, eno doyoyo. Takwe kwe vyade womle afima eye bishop laba to engu. Utuade, novi utuade pa afima keno. Gwe domrade dono wota. Eye wo globe. We tata numa oh yo tonye bishop ma wene nama magawa de kakli oh pao tonye bishop kura kong oh kenye si pape maklonga te fene si to wonya la mete ikuya e ya nye si maka wosta wone musi tututu wawo ke ekbe tododo eglobe oh ema nye akono yi bubuto yi bubuto yi bubuto yi ema me fia benye oh yeko ma ekpoma Numa azon ni nyatefe onye u. Azon ye po afisi hamala da. E da 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 du po la fule. Nusita mye kwa nyonyo o. Nusita nwo me lengo yi muna mi o. Numa gbo utu. Yoshua klobe. Gad. Medibe na. Afisi atutu tuenye wonofe le dodo tak bale lanu. Wonofe la le afisi ya. Afisi atutu tu. Wogede afisi ya gad. Eye na no afisi ya. Benyamin. Wo yide afisia e azola mikata mino ajoke le filisito ufo lifungu ke yosho atrova wawwe si le gokameji le filisito dome kele azagade drum le drum kone nema eye nyon wokata sisinude ngutikang le drum fukla kele agbekoko drum eye yosho akutame ke globe azon nuka Azo numa tututuwe le chochom. Menye wokataye ya o. Bena mau. Menye wokataye o. Gake akpabu gbotua. Esokbe. Azo nuke efa meyema yi. Eme enye nusito. Emye sisi kwa alesi nukpe amema. Bokokokwe. Lefukola nkuma esi me wole nebe wakblone nema. O miyato. Me gblene. Gake ekbe sese. Me gblene nema. Eye magblene be womulede akbale la mes nenema tutu meklo osobo suere batu afima ke pia nui bena yesu kristo nye eya make eto egbe yide mavomavome ke enya nukaya edemobe bonyila kukui mao dumetao de kava afisi akeva gblone be numanya akbeno yibubuto nikuya ke ele vevenku kle gotifo veven Afivado afima, enye, siga son ke enya, ple nenem nuwo lepe, vengkoum le engu, esi mo vado afisya, mikuya. Gake magrena uge, bonye lama kosika jesi odero ki mufun, elabona magrena uge, ne englo efonko ode nge jojokba lembala, akho, efe akono nongu tinyala, ama pepala me afi naklen efe bubunko uvo. Amaga, the whole on our Panya Gola to come up, Chima Bafa, Yakama Glenauhe, Menya Alessuonina, Alo Kurakung O, Nudakanye, Makure, Ekbekurabe, Yamadu Tum O, Enema, Boboko Kublo. Major Baba Maglenebe, Enye Yamaka, Eto, Ebe Yama for Mavome, Yaka Ekbekura, Yenya Bobono Toka, Tawisima Pokpol, and Yakame, Ella, K, Ame Towa, Chipolaka, Bishop, Ple Bubo. Amokata Duatui, Ke Gawu and Yanukaya. What's on a Namu? What's on Kukui Swema was Silla was Silla Pima Yonaba television? Nabunuku Swella, Nanama, Aye, Yonumao, Ado, Ano, Wodokio Trum, Ado, Awa Faklafa, Aye, Anya, get a view on your domestro, oh, Kurakung, oh, Nikuya, Ebe, eh, Wawe, eh, Wola Awam, the Wola Doma, let's eat Tom, then Yonu, Foko. The whole old domain, let it dim papa. The whole old domain, let's a summer of flim of papa. The whole old domain, chitre de yala me, yet the foot to a Alice Kuatangui. Bubola, Yemenyanu Kamakawa, oh, what tra moya fima, and Yanusi Amakame Owana, what were Fungla Womu, and of a Colomba Wenge, to Kuno for Hatu to cook. And no, Numa wanna be myself a Vento. Yaka asom in Amyatron Papa. Azon Fofola, Jianye, De Vingui, Fofoa, Dada, Sila, Amezalala, Esi, Bokokokwe. Mwa de siya de si Bokokokwe, Ekblobe, Mele Totogela, Amezalala be, Mele, De Vila Bena, Mazon ten kliwo, Ma yi ten kliwo. Oh, Tola Kokong to, Vinye, Ma yi kliwo ten, Mekade chiyo, Nedadi, Jengunye tete la, Akonye asi de chi, Alemde asi yiye. Evo jatao le tuanji apsima, Oh, and a cow, the Alessiola and the Liclim, Metro Nanaka Kurakong O, Mazote, Ayiklimo, Udemeole, Twaji Afima, Agapoji Dina, Nemopolamo, the Alessiola, Elenia Axico, Mazote, Ayiklio, Mazote, Ayiklio, Oh, Minyanu Kaya, Oko, one and an Amami Quia, Etiano, Amaga, Eliabado Tuakama Afima, Oh, a globe. Enyanusia fofo yola le abe de wokele nu ene ele pepepe atiade pema suso wa abe wo ene atiade nyanya sile kolola eglona amen fu aji me na wo fuile abe bibla manyi toba yi ke eglobe yesu kristo nye eyamake eto egbeyire mavoma vome enyanusia ogloa edori do afa asiore yama eglobe na Alleluia, amen. Oh, ke enya, egbola afisi lele wo nyala me. Enya, afisi egbola be, dosiwo, ameti khojinya sala, dosiwo mo wana la e yaha awe. Ende, madon kuchi be manglo emma na jinye. Ende, madon kuchi be manglo emma. Oh, asima wakwan mala, neko wa doli, peti po yi chitra anyi, to afabe, alleluia, foto. Neke kama kata na lema nye, na wom abe emma ene, e amaga. Plenu maukata siwo wo oh kufola globe meme kwaji jole de vimangu emaye de vinui esogbe wonkuna no anwu fiado osinu bo ale siwo la papa jemi ple ale siwo la ngogbe yimi le ya de megbela bo bayi ale ka wala ji yimi oh nya go bo hale ti chimla manu bobeme oh nya to de ko wala de ko anakale bi bimunto nya le agblom na wo papa El Nukanke, Ekrona Aleo, Atengu Alla Banawa Kwa Abe Alasia Wana Ene, Mana Putin Oto Bog Bedeo, Manana Atachak Bog Bedeo. Newanya Bog Robana, Yezibanya Doka Mia Mala, Ekrona Bana, Minyanu, Numa Mehami O, Bede Amaga, Nisya Ami, Nikolia Petrome, Again, Yanawan Romi, Yagomama Siame, Le Yesu Christo Pankoji, Kanam Yapon Vokeke, Yahoboko Panunana. Amaga and the Mauglona. Oh, that's Brona and the Mabafa. Amaga, that's Gloria Papa. I know, and the Matutu Tue, Mangolo Asia Daddy, and the Matutu Tue will blow Asia. Amaga. What do Matteo Clame, Milala Yerusalem, Ramabandere, Sima Wato Musanami, Estima Bokoque, Tifa, Yachi, La, Missa Sendilao Nam, Yerusalem, Utia Cressa Maria, Pacla Cama from Lan Walker. Ne ekle esiala edua afabe alleluia emanya nusi hiami enya nusi wona enna wono atima basere sima wo khoesia efo enno anyikliwo eye ne wote akinya kesela egbona be mila la biegbo but we nona nenema Menya alewo o nikuya nikuya o ya do yila wo do azo mo tide amu kake elia tiki mana wo kie ko de fo mbie akro be mina la die sia de no poko kola enya alasi wa po alewo ta e amaga mala blom na o enya nu kae a makpo atu di shop asima sia le kla ale blom ne bana ma temu afa tu sia ma awata pepe o kake enya makule de fo mbie makro ne be Kayi alaka ke ha mikuya ko denya poka chawla ma ye magada sila wonu wadoda o nye yi alaka ke ha nye yi de wole apima ma obe enyo nyele atide ke enya abosamba dora apima bana maka atanguna mi matengwa khamone de twakoto maglobe matengwa gwe o ne maglone bana yila ayi maka atamuna obe ayi bedek 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 magbulene Maida apima akulope aso nyaka tiyo kata mikata mibapuku nikati watoni unuwa wadekele aficha o mauma toyoyo nyenuma okata kle kotopokwe fenya mao mao nubayi kokoko kle aposolo hao gbadezeke ninyabe numa medeviareke tama o kele akbaba jambe yana achachalakbewo watu nude siyade nenema wawo yake enyanu kaya Eyi afima tututu makanusie o eyi afima tututu hede afiyo gugo mam kododa to eyi enyanusia alema wode asie dukume wode asie amidede me alesi watengui en amaga esima ole toyoyo okleta koko womla ke enya kede siwome ti ola woko kukangusie wopopo be ne yowakpok be fufu ta deka abe yofokboma Enya nusi wo wakulia. Nwa bibi ale kekebe. O futu yi opa falika opa klobena. Nito nusiako. Nito nusiako. Nito nusiako. Mikuya. Ya popo sino afima la bibi nguto. Abe esile afisi afisi la. Afi. Ele afi tututu. Afi tututu ole. Mikuya. Mitrole miyako chiyomako. Nyadoma amesiame. Eye wangino mile yesu fengkome. Mikuya. Ya kokokokokwe. Elina amesiame sile ekim. Neva. Nafa afisi abe wakpo nusi bibla glon. Mikuya. Eye deko wono eyi nyongu do gomle afima.
Oh.
Oh. Ninyen lema. Ninyen ngutu vi lema. Enyo. Esusuba eti nyuya. Eh makadeji. Boko kokwe ladongu. Me wodo do pawone. Hon. Me kyo kwa to mosya mochi. Kyo kwa le momachi. Te kifu apachi. Le tolele. Me kwa jwe. Me kwa po eti. Me demo abosam tu nusi anusi wate mwa wola kakli. Eka fona akbo nenema ake. Ele jiko nenema. Nikuya. Eka yijiko nenema. Menawe cheto. Mewo esya. Melifu apati le doyope. Mekule yeko to afshima. Mewo esya. Mewo ema. Menaswa chitre dengu. Menaifa falika o chitre dengu. Metronu sianu de engu. Numao metrona neke kura o. Eglobe. Ne ewim ha. Aka jong de engu. Mewo efofu metola. Mede esya da. Mewo esya. Mewo esya kata. Mewo esya ema ekeme. Ke. Eka chitre sesye kokoko. Ne ewim ha. Maga subo eya mata enye tonye. Oh, enyo, kokosebe ejebe miya kule ye gojo afyade, yite feswe tokeyade, eye miya wobi koko. Azo ne vipofo le nubabla koko ame, sebe ye vi ti kofwe, se vivi nche, sena vi koko, sena, woji wonye vi, kake, ne enzo mtu vi kengu azo. Ke ma yila ma ganye de biko azo o mutu bi bolo ko o pasel esi wa tiken ade musi wonye la tia ekema ayue ba azo afisi amiele ame ye sogbe a azo gami ayivie ame chama na duwe ba asibi de de fa mi apa luvo na mi apo mi apa chile tome kana mini chile ka ikuya Azo amiele kamela takere dope azo na kamia do te fa mala eglobe manase To wenge afisia, Efraim, wono afisia. Emebe akule ire tepeade, kufola wona nenema, eye wana wabobono tefeko kwade, abe esia ene, eye wona konu, eye ame wokata vana. Eye wakulabe, mediba mesiame nanyabe esia enye pinye. Eye mekho pinye la, ke mediba mesiame nanya so pisia ji yina, bena. Efenko, medyo awune, awutokene, Eye medibe nyanya bana efen kokpo musa le gakokale de sia de jiko abetonye ene enye finye mokwa vie de nyapo mama tokwa be enye finye to asime woti ha asi kokokokokwela dinye kokoko wonye daga aso mele daga de kwetre no pala musa ma amasi wonyale domala wonye amasi okore domala okwe Aye baba male kulomna mibana ne mikulona atisi abana ne mikulona tosi abana hoda aye ni kadile mya fatima o kebo ni kwese bana nu simye kulola apa mala ya tengu akho nu simye kulo ikuya ikwevo ikuya enye tinye mene ni enya bana ikokola bana okwa vi kwa vie amagbene etia ba yenye Amede sia de sikhlen vida dade do fwe le bibla mekpola. Azon ma wu anu ma tututu na yeng tofia. Esi ma wuklo yesu ye nukito troto la chi. Eklo petro yakobo kle yohanes yitua chi afima. Ema enge da sedi la eton le anyibanchi. Le afima yesu mose kle elia woli. Kle ma wu le tua chi. Wachi trede afima le tua chi. Eye nukato sinanyala wakbo aye yesu trono no mele wongkume. Ele tepea. Amene nye nye be numa nye ngonglola. Nuka wawo. Eto makumaku nye nye ve awuflaya ne. Eye wuklobe. Efe awuleke klemu abege ene. Ele tepea. Eye aliliko to popolide wachi. Eye Petro kle Johannes kle amamamleo wotomu anyi. Eye wopo kasia mose kle elia wole chitrede afima le nufong pakli. Ebo mose ku woti de yoto si ome dege si olame anope alafa ekifayi eye elia ya dota siada mjitipo anope alafa atovayi yake wokotole afima wole afima le chedrong pakli nikuya ekwa yesu ye afima be nekpo be nekpo nusikata kude nguchi nekwe le afima ne wato nusiawo afie eye wotro chekpli Projectly.
Then, as soon as Peter looked back,
the empty Petro got up where Ake, a year, which is a performer on a Malacho, a yes, walk by yes, the car, a year, but I did so a little comment, Blombana, a shiny, a lot of talk, a yama. A friend called a Kongusa, but Tonga, and a go, me drop to a yama, yama. Ici au fond du vie alors au dades il fait de fait azon ati ma ma wala kwa jembe ya na pentecoste kamela na to le efeso to fo agbala mai ipuya demie seme ya ela be mia kwa ela bena gama ya pa ipuya alors le devio tom ke de me tibe mado a fi le kuku isi a fi le a fi isi a tututu ya ke nye matengui ke ke doku kuku I fi eton liaji o nikuya akpam leto wotre miyanu kule ngbeto dofo gbogbo kokwe nyakpo ema kwa siragbe nikuya kwa azo ale siye kukaye kolomi gede eme eye ale ke esi a te ngupo nyatae ke azo a dede dofo ale ke ele do ba wachi wo ke fia dofo la me to gbogbo kokwe me amene nye nyane nema esogwe Whoeveria, what do we do? Kena nuka, kofo, nuka, enyema. What do we do? Kena, datade dofe. Oh, novinga nu Scott. Okwesebe eyai, sino anyide afisha. Wenye amesiva afya me egbia. Mfafiade le tatam le kikia me fe afiade le tukwa fe akpa vuvuvu. Mese nyato angu sobo. Bena, yesu le afi le anyibanchie le yujim le ngutilame. Eva afi kele esia wom. Matoe. Efe kwa kwa le afi. Eye ele jijimbe ya da efe kamela de dofebe. Wako efe kamela le dodome. Ajede dofe le ngbedodo nyitwanchi. Bene watengu agede eme. Alebe watengu anyakuto okata dogui. Manase matengu wako efe anyibala o. Matengu awo toyoyo takpepe o. Le esime afale. Esime medogo yide afima sede topwa ngangino le yesu kristo kome. Eye no. Eye no vitrin tato no kokolombe oh yesu de kato ko hui wonye ke nya matenwa yi afima wa mawu medoroyo asima wodo ma ma afala kokolombe mawu medoroyo sope eye wodo ma kokwa de wo kokko mala poto pan kimo ma se klobe enyo ma kwase ba no bingu tu frana mnye nya kwadila ya ke mina ma kolonya de nami ji ala sinu gbogbola le echi eye wole jimanya wonya mla enya poto po subola ya ke Apa nufasya ya, papa, mengunana nekau.
Who ever heard of
amekese abuna nyamato kipo lo enye mawuye alo menye mawuye o ala tefe lo nuakata enye maw alo deke menye maw o nene mae wole kake aleke ele ekoge manate metibe ya noye nopo efrayim metibe ya noye nopo gad metibe ya noye nopo bengami metibe ya noye nopo wokata wochole afitia kule duye kule filisito ketaka kule wokata alaka wawo adamide dopo maha yakala wochimito kokokokweti mikata asiala tefea muka wochimina wodromidi eye esi wochimi bola wodromidi kena fikoko be wodromidi de kristo pwengutila me nikponu sikulomelea nuka anya kristo pwengutila ami adoo nye apostolo o, ami adoo nye nyakwadila o, ami adoo nye nukshala o, ami adoo nye nyanyo kulala o, eye ami adoo nye kulala o, ele tefea, wo yomi na, ame bubuola, kukwakulo pen nana lawosi, kukwakulo open, gomadede, nunya sijeche, mukunu o, mukunu dawa wawo, nunana bubobosia o kata, eye aso nuka ye wo 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 emu topie nuka ya asile emu waye abaya nyamanya nuka ha o nuka titra afo nukla ada ye ye wo eye amabubu ayiji anonu fom brr maunya glola ano maunya glom awo yoyo fa fa samle kugbo eye amiade atitre afo nukla ada ye ye wo eye haleluya nti koko na mau nema nema unya glola tengu yiji klepa sotasi wonye ele amitite la ekema amowa klobe mekpete la kokwisha mikuya esi wo mafia nuwo olatae ebla klobe nyaklodi lawo popopopo awodo kio na nyaklodi lawo mawu menya hunya hunya fa afeto o nemele tikere afikia alo sofo ade le mawu fa amisikite maka alesia ekibe ya fomi klade yeye ola jidodo ibasada esi mawu na wunu le afikia emebe ne efonu klade yeye ola esi amade nwanye ngongolo fa nya de kagboglo o ela bana mawu klobe ika no nya de kagboglo chichuro o ke bon enye gbeta sisi bana amiade ten ni tiam kwa sireka Mitom ya fa si de to si de kape ji pongo si popo popo le ji menya o nyanya ma gboro nya de na amia de kele ngonglo o fo nya de ka gboro ngale gboro e gboro na na si menyo le wo muti ola na wo le na na si wo wo e ye na na si wo le ba wo wo alo na na si apacho alo na ne ne ma tokwe ele tefea ne ne ma ke nya de ye do do fle ko me de ha e amia de li le ha mi amia si ponu kle ade ye ye wo e ye ama bubu de e gomela Nekblo ale, ya globe nobi ngutu nebile titre ke ponu kule adeye yewo, e nobi ngutu siya sile api na gome dede globe, niklona ngutu siya le api siya be, e tova yi, e dogo yi api siya, eye e wonane si me jebe wawo o. Azo dokita klone ekbebe, kasale engu, ke yida donumado, na trova api siya adredo kule mawu, ngutu la globe, fafanya tepe, ekema mawu li klimi. Yake ale kemi ya tengwa wele mosya chi, nikuya. Mwa kata anye brum, 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 njotu eko, aleke eko, nukwe adeke meline kwa o. Azo esi anye, nikuya, efe soto, wole apakba jem, nikuya, wote esi afu, niko alesi wote afuwa, wodo midi ikena viko kozushio, azo, amane nye se, niti kwa mwale la kome, nikyo miya pa siwo de chi. Niko ho, wajimi lema uko toko me, sade, yeko kwa kwa kwe sekto ulibe, abba fofo, aleluya, niti kwa kwe na mau, nye nye, ele tefe, nye nye jiwo, yake nye atengu ade, atyade ke o, Nyatengu asichili sito o. Yipo Billy Graham, ikitrede afimada, eye Mohamed Toma, nongpoklo mnebe, dokpe echi. Yipo Jakuwe da asichitrede kama, eye maugbelama, Kristo pokama male asina mkle maugbelala le afima, pele ebe asi, obuto ya mube enye Kristo to, eye wole asina mkle kokofuade abe Jolewi. Ble akbadre sikunde la, eye konga upopide ma uklopena, nene keme li nene manye ma ube wato jekoma o, ale keke ha, kle nene mnuo, eye game si yo wado kribe kristo posama la, le asinam kli, le titre de, mnobi mutu jako ngut, ale keme ten le nene wake, eye pentecostia oke de, olo wato ma titre de engu, esima wolebe ma unyaklo la de siade, si le miyapra nyikbanchi, na titre, ato ponu pa kli, akblope, ma u, dowo umuseda, Nikuya, afima emye le, afisi, omatengu atu dofe o. Efra mejibe ya no afima o, wado metode kagi afi, mye kubobe manase joyi afi globe, o mye to, afeto nam bligle nyuyade, tete so afisia bado afiade afisia la gas be enyo azo mina la vie nya wala ba madelu gble gaka nya ha ma kpo blifiade haleluya yele kpo ma medona na ka wo kle bli o dalu gble lugble enye to wo be na te mele na wo be na nyi alawo asima wo nye ni we na nyi o ma wuji be ya do hamela de dope ya ke wo do meto de ya de jibe ya wo nu de kama haleluya aye ma te mu agbo na ke na wo ku de mu o bede bede bo ti fo jojo me ma da le wo me kokoko ba mi ku ya ma te mu agbo na wo o ele te fe azo de ti amenye ya te fe wa e ma te mu agba hamela de dope o mi ku ya Je vole pas voir d'eau, jamais la dit, c'est notre vieux père, vieux père, vieux père, vieux père, vieux père, vieux père, ma wa te wa to ame ade a a fode fo me ame aka to nane ane amala pa adu ko apona be so gbe bibla gbo be mi to ko to la po ame ade si le gbo be yen nane mi to ko ne mi akpo be so gbe ma ha ne e so gbe la mi so pa klite e ka ma mi akpo be a foto ka to nu bu do de mi mi ya so ni la ti ko mi ko ya mi ya so ni la ti va se re esi ma ame si ame na ko fe no fe
Then you're going to see the church of God
beginning. What attack you daddy? Tadao atiatiti. Wa fumo o maga posiga o o eletefe ne kamela de atiefe mu semanya kro la popo me etime nya ko anani akwa stafi dia kwatre we adowo le otoma e amaga nya ko etime hama kokola na no titre de duole pengu sema si o wododa dopa le titre no panu abe mawu fiwo ene si o wo khote mawu popo mala me hama kongu se anno titre de afima le pengu ti kokwe me Oh, hey, I will go on a couple of games. If I let it be me, did it so a go on of you? Near the moon, the cow warm setting hard and on la gi oh. Hey, I'm at the siade, si matin walk pong, no, let him diplomat. Le Yesu Christophe and Cotty Ola. Lord, the effing Cuba. Hello, the Nana Blele for Tagbo. I let the first. Hey, I see my draw, Galale. Ma ma plona ma de tiade si atengo a fengo mulo de fenam ati sike ami adelle yo nro pole ko bu bu ade me to bu bu na yesu kristo fon kol ka me ye ye la me ale no wo nro ami ade to mo bu bu chi ele ne be wa bu bu anro ya ke le yesu kristo fon kome be wa fo fo ko ko ki va tu e fiam nu ma to ke ade ke mali o to do ade ke mali ne ne ma o Asi Yesu gbolola afima be ife yi aso ya tianu tuko ya nyiro wode fofo fi kle kokokoko ife nkome fofo ji alo kokokoko ife kema nya ngola wodoma o wodoma tware ke o petro troll ke ke wope mbe ke globana troll bi afa chi o ma eye wa nyiro mi ya doma amasia ma le Yesu Kristo fo nkoji ena mi afa nu fo fo keke eye le afisia ti le bibla me eye emegbe ami adawoni so nuno le afima le mabubuchi vanes ye nuno wo na ajima totro dedeko paulo globe ele bo akugo anyuro mi ele be nyagava ake oh amankuta kokwe ade nuno mi vanes eye nuno yesu esogbe esianye nyanyula esianye mawupo kokko si wole be wade afiam menye apotofo apostolo Eye ne mau tola de to tu pa de do pa nu bu la agoma klesia ti bla globe ne ma paulo globe na ne mau tola ade to ti po blo nu bu la bishop at bishop papa di pola ameka ke wonye la ne ade to pa nu bu bu ade to fu na esia ti me de to pa na mi la na su su de kemeli onu mau po ma ti ma le mia si o bede amaga Eko mia eko nana kamali nana mau mie mie ke ale ale la nikuya bukanti amo matang le pomodo bukanti amo be eji koko semaha nikuya amiada bule tutu le afima jene wodo wodi nana mapepe bukanti amesi okata fukola tona mlawa buka wabakonye ale gbegbe wo sogbe pepepe A messi o kata fofo la tona mla wa fa gbonye mukaile woyem simela akpa jembe majila afisia ni pwevo esogbe Na maso tu kwisi ako e magbe magbolo na mi nsi o paulo nsi o eta si de kama tututu si fe do pa ma de fiencia le afi to ale si paulo blokure do do ti nsi le ngongono de ti me le yesu nkome gbogboko ko e fa ngongono do do le khame ame le nu bubu nsi esia nge nu si o gbolo e wo ya ele nu pom na galatia to siawo bana mina wote mira to amasi yo mi fe kana kristo pa ma nu ve la gbokaba mula tayem tole miata le gboglo bubu mala abana ina amia de kere me ketro mi fa ta me dale esia ngu te ina nya nyu bubu ade me wonye bubu ade kemeli o negbe amia de woli si o gboglo mi fa ta me bana wa ke mona kristo fo nya nyu la ache mona kristo fo nya nyu va fala ya ke mi ponwe azomi don kuji Paulo makezi amesema kioma nyrole Yesu Kristo pankoji ola be wafa aye waganyro yake le Yesu Kristo pankome amenenye nyabe enyenye kefe amenenye nyabe Paulo yekulo be wulanya gala ya woto kema pe komodo dwani make ke aso wote tiaye bena wodomidi bena mi asutuo aye tena bikoko Paulo ye ikwanu si wakula le afisiada ke nenge miyawo aloma u dola si cho tipo komak akulo nyanyi la bubui na mi ke esi nye bono na mi tepola na zubusu me bloko bena yema lorda jina wo o amaga minane zubusu ako makla tiku yosie kulero
as we said before so say I now again If any man preach any other gospel
unto you, then we have all that you need. Ne amiade kulonyanyo la bubu fia miende esi ni kokoko tefela ne zubusu ele tefe. Aso no bingutu no bingyonu. Nenye mawuye nyitu adela ke mele esi akulonkle bubu. Si kombe makponu suema. Aso malulu kem yeme susube malulu o. Eko makpo ya yela le mawunya kwa kulome. Majole do kwinye me, eye, me lemi da apisya vasere eti, me nyabe alole miya tom, eye de di temya ngu, kake o me, ne, miya, ne, miya tengu anya ale si me tibe miya no afima la, mikuya. Eye, esi me, maklo esi azile ka ake, esi me wo glo be, me glo be, esi ya awo, e glo be, e eti be, yakpo nu siye li len uwa. Eye, me kwa me be, eye, me kwa do kwinye simlo abadile apima, kada jitu ela nyam eta fati titia be nyenya bana 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 nya tefa gbloma le nami majiba mabya nya de mise aba ale samuel glot yo semina sol ene bana ya magbloma na nami po le apoto pon komme ne be mi nya tefa ele tefa enye nya tefa shayi ya mabya galo na ne tokwe na ma ton ya kwakwa bede mi kuya nya mawu e po o ya mawana ne po ube mawu nya mutete ba magbloma ye na kristo maha And then my papa pay. As always, you pay your work club, my name, Sukla, Ninga, I miss the Anwopo, Kakaka, LM, Babe, the Namunola Chitre, Tibla Globe, Wachitre. Alex Yanne play Yambra, Wachitre, Motamula, Wawa, Wawa, Musi, Motta, Walla, Tutu, Nuavato, Adika Dogbe. Letepe ya kemi don kuji yambre spes jane umatengu yoto o umatengu yoto o watengu akepu amewofe ya ke umatengu adewoda o mikuya esokwe azon mawe nye toyola mawufe nyala nye nyatepe da eje akbakba jia nikwade na mi eje akbakba kulo nyatepe la na mi meno meno anope bla tonfone kekule esi mele chitre le nyaklo titia chi acho ayi akapa pupe bla tonfone ke songu esi ke Bedeka de wo hima jo ayi nuti koko yume le nyaglotis si ya fe akhaji. Afima la sronye, ninyo ngutu ufofonye, nafinyo ngutu li. Wodi wakata le mwagoto afima, onye ve vio ha. Mekwa ale si woda wopo adaka, ple sefofo wode afisya. Eye, menyabena, bedeka wabada tonye ha di. Azon, enye nye tepe. Yake anukware tuwe, so nye jiblibo mela, mele blom na mi, ple nye jiblibo be, mekwe sebe, medekbe fa, feto Yesu Kristo fe nyanyi va fala na mi. Mekwe sebe, lebe wanyurom mi, nye to mame siya mele Yesu Kristo fe nkochi, eye, miya koko koko kwe, fe nyanyuron, eye, nude siya de si wom yele la, ase jijon uti fafa, jikwa kwa ble u, domo nyonyo, domo fafa, tu fafa, jitoto, Pasavei na mi. Eye nyito. Usi kyo rechi nye ngutimala. Nye menye o. Pastor Fifila, you might think what blown there, the Mela Fila Mutilame, a young Mutagako, Yamakolo, a lord, the Wokom Tree, ye Afi, ye Afime, oh, Yemenyao, you might think what glow. On the Kaku, Yaba, Menyabana, Mamma of Homana, Kuda, Postramati, Bunakula, Yaka, Yamapona Yabe, yes, Mabak from oh. Aso nemagala pom na numa ko labana me ala ngoti tom na o yake de mavado gomi anye afuswe ade ko ano yiyim le yama afima yake mpo azon ekima mpo amama wala wonya amantonto aye wonya amasi obo ha klim pole anyi gbaji afi ukeke do swonya gbatoji menye swonya ye o azun no binye nyonu mayon kwa gbedebe swang tu o A young bear, you know, being to Lonoa, a female, but don't only old, certain lama matogrim, at a care old, Matemu and nonanama old, and your blibo, and your visas a song, and your blibo the day. Melodoking a biams and your menyo, Melodoking a biams. Then, Umanyanusi Makpo, after you were Jola and Yibanchi, Le, a yeetima will not do your polagama, a simma year. A year will blob bear. Billy, a glomang yala emu, a ponuto emu, shake a globe, menyanu siwanya o, a globe, mega chrombe, mano anyu. Melodokina jam sebe, ne a yanga ma, a glamati for mauk of ma, F. Boswell, a messina noti trede, yakoti siachi, a messi glomang yaka claim, like a camapa akabufu, a messi F. Boswell, Nikatan claiming ye. Amatiti voma uko kwi kapopo vedongo enyo ano abeko sira de ka alo vedongo afi wajula meye gbo aye wotengede afima ayi na de febla sheke wo makure edo efa abotiti lafi lada efe takpakpa suela aye gayile mone mele amatiti made abawo me medogli be fofonye fofonye israel fetasia da muo kle pe sodolawo Ela benane amiade nonyi kpo si khotitre nona pentecost kenye apostolo bavala eya enye ff boswell efa nyanyu fafa chache jojwe mikuya eya enye boswell eya alemele denye abowo me etoglibe ufonye fufonye israel fetasia da muokle fa sodolao eglobe dinye nogbiaji ebe Do the kapia o domoto adawo da jitagbe ochi na na tenwi afi wato wato mi wawo gbogbo adawo yi afi ma to nyanyu baba sila asi ola yi nawo dinye e globe wo sbo sbo dola me che goma hade lenu si waba nyenu o ebe enye branam ye ye twen ebe enye de kapui dinye me globe having to boss work boko for blan na vo enyi e globe me je goma hade o A global mechanic of Pentecost, the Kakui, Mamia Golasia, one of a year, Afima, Plenu, Madota, Kuado, a year, one a dynasty, no canoe, a year, one number to court of Nola Ocler, to call Kata, Natitre, and Wafi, Nayafimao. Ebe, there's one of you to Branham. You play a new seller at Siola, a global, Mequestabe, Apostle Nenge, a law of Porto, Mia Maufania Grandilla, Mequatu, Mclanya, Abone. Maglobe, nothing to Boswell, Majiba Mabjaba Biadawo, a Kaye Chicho Wo, Le Wo, Eye Singer Wo, Le Fasiokatan, a Glomang Yalame, a Globe, Fishila, nothing to Branham, Maglobe, and Yabe Yella Kukuma, a Globe, Yamatem Aku, Maglobe, Nuka, Nuka Mutin, a Tengua Globe, Fishing Eye Chicho Wu, but through Swedel Afima, a Globe, Mamla Afisia Tetro Mode for Trumabo. Lula miti de siade amasi malonkle amasi emedepfaka notitrenala fasiawo nya agbekatala eva votruma nu ployege eye majopakli makwaju etusube mele ekpom tututu aba alesimano abraham isaac alo yakob pom ene mele pa ati globena nothing to Boswell, Niagla ever, Niahoma with a Kajise, Niahon the Kajise. Toma for Amanuva, Mano Mounia Blomba Teresi, Bobom let on a dole and Yelama, Mawan Tefana Mau Alessino Menyabe, my way. Yama of Poma Welling and Yangu, Lepa Akada Kello, let the pair the Kell, Mawan Tefoko Alessino Menyabe, my way. Nothing to Boswell, especially while I need to see no Wulachi, a pity Maganya the Kakui, Alo Maganya Amatitila Azo, Kabong the Kakui. Globe, Mano Afima Novimu to Branham, Bagahanu O. Telegapo de Cadongola, Capo Vedongo, Afio Pula, and all the Tiervel of Poesi, Masusube, and Okumla Mai, Stronger Yida Queda, and Noemuti Bumto Siai, Gagaula, upon a Boswell. ke eno anyimrope eno gafofo ave nyema eno alodom enyo efo etanku hechikola abaji eklobe danye enyo nyema ka kpo kpo o anno fogedewo asi efo no binge ngutu jim uka ngutu e ebe agomi akpo enye jimetrola nye odumeto de kasi meklofa afoto kpo le juliet ilunua e ya kufisha anno fobla ton ipuya eklobe wenye no binge onu alekle ale meklofa afoto kpo le winnipeg takpo ya me ende to eti anye no binge onu alekle ale nyemakpo wo o ende ipuya eva afotola kpo le tefe alekle ale eye le gapofo fe somla eno asinam kle ametio wo kloba afotola kpo e gason troye pe mlope e jenge ta abode aboji ke esere afima de no binge tu ff boswe yire anyigba si yesu kpo makpo ni to somla jia na elene na mala enye de kapile afima pye sia fisila mawu ana fo lufo na chicho eye enye na ma no ntefo wo fo agbe alebena papa ye anyigba machi eye ma nye subola ti wo ntefo na kristo mula spayem le nye agbe nguchi mula spayem me na ma wo nu fo le mi ankumala so de mi agbo be mi fa gbole na iku ya me ti agba pa be ma no agbe chocho ele nu sia nu si mawu na ma wo to fo ma nu fo fo mala me iku ya nikuya yake mi kwa kwanye wo etore mi akpo nenge be nyanya na na si mele tefele nya agbama wola diba kpule nam eye mi kwa etore nya ha bonye be man no titre de afi agbon nya nyu fa fala afi mi etore kwanye la bana mele mokpo mbe ma va kpo mi atome to de tede fe nkume ya kuna kakki wo kle de tubio eli poti afa ko kemechi ya kwa gbo de kakko eto afi ti mi le fi fi akle gama tome azo le tefe le afiba ke amando be famawu dipo mawula manya le busu bobota o ke bomu le bubu mai papa len keke gamachi simia gaba no titrede afisia eye mia komia fe anyi gbanchi nutila ake alebe ya tengu anu eye mia du wetete ple anyi gban fe kutete wato apawo eye amabugu mano wo ma o wa de wen glowo eye amabugu madu o nikuya America de wengle ebia akwe eye emegbe ebia agafwe eye eya hato yake melene na male etiama o ade eye akoto no afima mikuya ele tefe nya no afima tebe eye nepa machrobe le anyigba machila makpom nya to meto de sia de chru ke menya be melenu pomna o sofo trinita to gohal khwama afi ke no binya o Yamala Esiaklom, Yamala Esiaklom, Mate Abiamu, oh, Yaha, Timita Tomene, Mahotrinta Giste, Mau Feng, Yen Etuao, Ufo, Jiplug, Bokokui, Dakaman Yamau Eto, oh, Mikuya, Mahotabe, Yen Etuali, Lenatapome, Mahoes Yachise, Pelang Yetublibo, Ufo, Jiplug, Bokokui, Dakaman Yamau Eto, oh, Wunyang, Yenu Eto, Alo. Na mau fo do fo etuawu mau no anyi kpo lo fofo nyenye nyenye me eye azon gbogbogbogbe mau de kamake le do fo etuawu me eye wo ke fofo vi gbogbogbogbe menye nko na mau o nko de kale mau si eye efo nko enye yesu bibla glombe o ma si le tipo la wo yebe yesu eye ko ma si le anyi gbanchi la wo yebe yesu ele tepe eya ta nko de kele ma wini ama nko enye nko de le si wo yo be Jehova chire Jehova rafa ama wonye bubu nko na fa ma wunyenye ya ke nko de kele esi yesu ke ama enye eyama ke le nya ke pamela no vinya wo na mi wo de kakuli mola ni don kuchi ma ba to gomi la afima ala ke ke ha ipuya ma ba no afima klimi ke ma wuna yirami eye melomi eye majibe kamela na don kuchi asobe ko sira gbentila matweto afisia eye maja agbagba be ni malemi di agboga afen o alebe ni atenwa wo wetro takpepe ne anno na mi bubui eye metengu wenwe be ala simewo le fiensia enela ga ewo kple afa de mi atue kama ponyo eyi so gboma gale mi asi o loloto me yo mi be loloto la bana ye nyenye 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 loloto nyanu kaya mina Akila, Mongladeva, Paulo Globe, Mafound, Yanu, Fogamalai, Pelamau, Mamuva, Lavana, Matum Yangbe, Yakuma, a Messuatum Quay, Yakuma, Elabana, Matum Yangbe, Mawamim, Betona Cristo, Abed, the Tupitaje, and Azona, a singing at the Poland, Kamau Mala, a Globe. One mawo a meo glonambe obana yes wafa go eye aba not trader fan kuma ti bi daje wa tro bon wo kle nya ti pa so fan de nawo ka mi ko na ma de to fan na mi pepe ju sika paulo de to fan na fo samela na e pa gatu to la akede emela nya to ha akede eme e la bana nu de kale mi asi amen ni na nya bobota wo azon si me nya klobe mauna yirami azon Yes, first, for a la loa, nothing to Neville.